ine ndikuganiza wokhala ngati mlaliki wotalikitsa ndipo opanda maphunziro ine ndikuganiza sindimamveka ngati mlaliki kwa anthu ena ndipo ine sindimadzilenera nkomwe kuti ndine mlaliki ndimangokhala ngati theyala lothandizira koma ine ndikumverera kuti ine ndili uthenga wochokera kwa Mulungu kuti mwanjira yanga kuti njira yokhayo imene ndikuyenera kuwuperekera iwo ine ndikuyesetsa kuti ndiwupereke iwo kwa dziko lapansi ndipo ngati sindingakhale ndi uthenga umenewo ndingakhale womupachika Mulungu ndi wachinyengo kwa inu munthu amene anganene chinthu chimodzi ndi kukhulupirira china ndi wachinyengo ife nthawi zonse tidziyesetsa kuyankhula choonadi kuchokera mu mtima mwathu kuti pamene anthu ayang'ana pa ife ngakhale iwo akutsutsana nafe ife tikufuna tizikhala amuna ndi akazi olemekezeka kuti timayankhula kuchokera pansi pa mtima wathu icho chimene chili choona mitima mwathu chaka chatha kapena chaka chinacho ndinali ndi mwayi woyankhula a Khristu kapena pepani uthenga wa Krismasi kuno ku Ramada ndipo ine ndikukhulupirira ine ndinayankhula paphunziro mwina kuno kapena ku Phoenix la chifukwa chiyani Betelehemu wang'ono ndipo ine ndikukhulupirira ndiye kunali kuno chaka chatha ndinayankhula pa ife tayiona nyenyezi yake kumawa ndipo tabwera kuti tidzamupembedze iye ndipo inu mukudziwa timawerenga baibulo ndipo timadabwa ma chifukwa chiyaniwo ndipo sikuno ine ndimaganiza ngati inu mungapirire nane kwa kanthawi ndikupemphera nane ine ndingayesere kuti ndikupatseni inu uthenga wanga wa Krismasi Mulungu yekha ndi amene akudziwa kumene ife tidzakakhale Krismasi yotsatira ngati idzakhalepo Krismasi yotsatira ikatha iyi chotero pokhala kuti iyi ikhoza kukhala Krismasi yomaliza ife takhala pamodzi mpaka titadzakhala pa tebulo lina ndipo iyo sidzakhala ina ya mtunduwu koma idzakhala pamene ife tizidzadya ndi kumwa mgonero mwatsopano ndi iye mu ufumu wa Atate kumapeto kwa ulendo ndipo potero tiyeni tiyandikire iwo usiku uno ngati kuti uwu ndi uthenga womaliza wa Krismasi umene ife tidzakhale konse limodzi mukuya kwa kuona mtima ine ndikufuna kuti ndiyankhule usiku uno pa phunziro la chilendo koma nthawi zina mumamupeza Mulungu mu chinthu cha chilendo iye amachita zinthu mwa njira ya chilendo osati njira ya chizolowezi ndi njira yosazolowereka nthawi zosazolowereka zochitika zosazolowereka iye ndi wosazolowereka ndipo ndikufuna ichi ambuye akalola ndikufuna kuti ndiyankhule pa mutu wa chifukwa chimene ankayenera kukhala mbusa ndipo tsopano ife tisanangikire mawu amene ine ndikukhulupirira kuti amenewo ndi Mulungu pachiyambi panali mawu ndipo mawu anali ndi Mulungu ndipo mawu anali Mulungu ndipo mawu anadzasandulika thupi ndipo anadzakhala pakati pathu monga ndinanenera sabata yapitayi kapena sabata inayo ku Phoenix zatsimikiziridwa kuti alipo anthu a dziko lapansi lino anthu akudutsa mchipinda chino panopa televizhoni imatsimikizira zimenezo ali mudera lina maso athu achilengedwe ndi zokhudzira zathu zisanu sizingathe kuzitola izo sikuti televizhoni imapanga chilichonse imangowulutsa chabe inu simungakhoze kusuntha ndi chala chanu simungakhoze kuphethira diso lanu koma zinatsimikiziridwa kuti zimajambulidwa kwa nthawi zonse ine ndikhoza kuyimirira kapena mwamuna ku Australia akhoza kukhala ndi televizhoni apa osati zokhazo koma mwamunayo akhoza kuyankhula kusuntha chala chake kuphethira diso lake kapena ngakhale mtundu wa zovala zimene iye wavala zikhoza kuonetsedwa kuno pakhoma ndipo iye ali mu Africa, Australia, kuzungulira dziko mwaona ulipo mkombero wa mafunde a IFA ine sindingathe kuzifotokoza izo koma ine ndikudziwa zilipo kumeneko ine sindikuganiza kuti aliyense angazifotokoza izo kwenikweni chotero televizhoni imatha kuzikoka izi ndi kuzipanga izo kukhala chenicheni ndi zida zina zimene wakhoza kuzionetsa izo pakhoma tsopano chinthu chomwecho chinali kuno pamene Adamu anali kuno televizhoni inali kuno pamene Eliya anakhala pa phiri la Karimeli kunali kuno pamene Martin Luther wansembe wang'ono uja anatayira mgonero pansi ndikuti ndinkati ndipo olungama adzakhala moyo ndi chikhulupiriro. Zinali kuno ndiye, koma ife tikungozipeza kumene izo pano, ndipo izo zilinso chomwecho kuti mukupezeka kwathu usiku uno alipo Mulungu. Angelo zamoyo zauzimu zimene nzosaoneka kwa chokhudzira chathu cha chilengedwe chakupenya, koma tsiku lina zidzakhala zenizeni chimodzimodzi basi monga momwe television ili tsopano. Ndipo basi zawamba tsopano, icho ndi chifukwa chake ine ndimakhulupirira mawu. Yesu anati aliyense amene adzawonjezera mawu amodzi ku Baibulo ili kapena kudzachotsa mawu amodzi kwa ilo, gawo lake lidzachotsedwa mu bukhu la moyo. Chotero tiyeni ife tiweramitse mitu yathu ndiye ife tisanawerenge nkomwe ilo molemekeza kwambiri. Munthu aliyense amene ali ndi mphamvu ya kuthupi akhoza kutsegula tsamba, koma ndi Mulungu yekha anga wawulule iwo. Ndipo ndi mitu yathu yoweramitsidwa tsopano kufundi kumene tinatengedwako, ndipo tsiku lina tidzabwererako. Ine ndikudabwa, ndipo mu nthawi yopatulika iyi pamene tikuyandikira Krismasi, ngati pali ena pano amene akumverera kuti ndiwosayenera ndipo akufuna kuti akumbukiridwe mu pemphero ili, inu mungatero wopanda kutukula mutu wanu, Mungu akweza manja anu kwa Mulungu ndi kuti ndikumbukireni ine Ambuye Krismasi ino. Mulungu akudalitseni inu. Atate oyera ndi achifundo akumwamba, Mulungu wa mphamvu zonse, iye amene analiko kuchokera pachiyambi, kusanakhale nyenyezi kapena atomu kapena molecule, inu munapanga zinthu zonse kudzera mwa Yesu Khristu mwana wanu, ndipo matipatsa ife zinthu zonse mwaulere mwa iye. Ife tikukuthokozani inu siku uno Ambuye chifukwa cha mwayi uwu umene inu matipatsa ife kuti tisonkhane pamodzi kuti tidzachenjezedwe ndi kuphunzitsidwa ndi Mzimu Woyera, ndipo Mzimu Woyera umatenga mawu anu ndi kuwawulula iwo kwa ife. Pakuti Yesu anati pamene iye Mzimu wachoonadi adzabwera, iye adzakukumbutsani inu zinthu izi zimene ndanena, komanso adzakuonetsani inu zinthu zimene zili mkudza. Mulungu palibe mmodzi pakati pathu, ndipo palibe wina pa dziko lapansi amene ali woyenera kuyesa kutanthauzira mawu anu, pakuti kunalembedwa kuti mawu a Mulungu alibe kutanthauzira kwa mseri. Chotero Ambuye tikupemphera kuti Mzimu Woyera utipatse ife usiku uno wina aliyense gawo limene tikulifuna kuti likutitse njala imeneyo imene ili mu mtima mwathu yoyenda pafupi ndi inu. Ife ndi osakwanira, odetsedwa, osayenera. Mulore mwana amene anabadwira mu Betelehemu, amene anakhala moyo wangwiro kwambiri, ndipo anali munthu wangwiro yekhayo pa dziko lapansi, ndipo anadzipereka yekha ndipo kuti iye akakhoze kutitsuka ife ochimwa odetsedwa ndi kutibweretsa ife mu ubale ndi Atate. Perekani usiku uno kuti Mzimu wake woyera kudzera mukulalikira kwa mawu kutichitire ife zimenezo. Ambuye Mulungu alipo odwala ambiri mu dziko lero, pamaso pa mankhwala apamwamba kwambiri amene ife tinayamba tasamalidwapo nawo, ndi mankhwala apamwamba ndi zipatala zapamwamba. Ndipo komabe muzofufuza zathu zazikulu zonse za sayansi, komabe pali matenda ambiri kuposa omwe dziko lapansi linayamba lawadziwapo, chifukwa pali uchimo wochuluka ndi kusakhulupirira kuposa momwe dziko linayamba ladziwapo. Tithandizeni ife usiku uno msing'anga wamkulu, ndipo mudzachiritse odwala amene ali pakati pathu, ndipo mutipatse ife Mzimu, Mzimu woona wa Krismasi, pamene lero kuti pamene miyambo ya chikunja, mitengo ya Krismasi ikupembedzedwa, nkhani zopeka za munthu wotchedwa Santa Claus ndi za akalulu athu a Istala ndi mafashoni osiyanasiyana amene dziko la malonda lakhazikikapo, mulole izo zikidwe pambali Mulungu. Mutilole ife tikalowe mwa Khristu mawu, pakuti tikupempha izi mu dzina lake ndi kwa ulemerero wake. Ameni. Ngati munga tembenuzire ndi ine kuti tiwerenge mu malemba oyera, Luka oyera, mutu wathu. Kodi mukukhoza kundimva ine bwino bwino? Kodi pali kusintha kulikonse pa microphone? Kodi mukukhoza kundimva ine kumbuyo kwa bwino bwino? Ngati mukutero, kwezani dzanja lanu ziko mwino. Mutu wathu wa uthenga molingana ndi Luka oyera. Ndipo zinachitika masiku amenewo kuti panatuluka lamulo lochokera kwa Kaisara Augusto kuti dziko lonse likalembetse. Ndipo kalembera uyu anadziwitsidwa koyamba anali kazembe wa Syria. Ndipo onse anapita kukalembetsa aliyense ku dziko la kwawo. Ndipo Yosefe anapita ku mtunda kuchokera ku Galileya kupita ku mzinda wa Nazareti ku Yudeya, mzinda wa Davide umene umatchedwa Betelehemu, chifukwa iye anali wa mnyumba ndi mzere wa Davide, kuti akalembetse ndi Mariya mkazi wopalidwa naye ubwenzi ali woyembekezera kwambiri. Ndipo chotero kunali kuti pamene iye anali kumeneko masiku akukwaniritsidwa kwake kuti iye abereke. Ndipo anabala mwana wake wa mwamuna woyamba, ndipo anamukulunga iye muzovala za bagoli, ndipo anamuyika iye muchodyera ng'ombe chifukwa panalibe malo awo ku nyumba ya alendo. Ndipo pamenepo panali abusa mu dziko lomwero akukhala mʼminda akuyang'anira ziweto zawo usiku. Ndipo taonani ngero wa Ambuye anadza pa iwo, ndipo ulemerero wa Ambuye unawala mowazungulira iwo. Ndipo iwo anali ndi mantha akulu. Ndipo ngero anati kwa iwo, musaope ayi, pakuti taonani ine ndabweretsa uthenga wabwino wachimwemwe chachikulu umene udzakhala kwa anthu onse. Pakuti kwa inu kwabadwa lero mu mzinda wa Davide mpulumutsi amene ali Khristu Ambuye. Ndipo ichi chidzakhala chizindikiro kwa inu. Inu mukamupeza mwanayo atakutidwa ndi nsalu ya pagoli adagona mukhola. Ndipo madzidzidzi panali a ndipo madzidzidzi pamenepo ngero khamula khamula kumwamba likutamanda Mulungu ndi kunena, ulemerero khale kwa Mulungu wa mwamba mwamba ndi mtendere pansi pano, mafuno abwino kwa anthu. Ndipo kunadzachitika pamene angelo anachoka kwa iwo kupita kumwamba, abusawo ananena wina ndi nzake, tiyeni tipite tsopano ku Betelehemu ndipo tikaone chinthu ichi chimene chachitika, chimene Ambuye watidziwitsa ife. Ndipo iwo anapita mwachangu, ndipo anakamupeza Mariya ndi Yosefe ndi khandalo litagona mukhola. Ndipo pamene iwo anamuona iye, anadziwitsa anthu za mawu amene anayankhulidwa kwa iwo okhudza za mwanayo. Ndipo iwo onse amene anamva anadabwa ndi zinthu zimene iwo anauzidwa ndi abusawo. Koma Mariya anasunga zinthu zonsezi ndipo anaziganizira izo mu mtima mwake. Ndipo abusawo anabwerera akulemekeza ndi kutamanda Mulungu chifukwa cha zinthu zonse zimene iwo anazimva ndi kuziona monga izo zinanenedwa kwa iwo. Mulungu awonjezere madalitso ake kukwerenga kwa mawu ake. Tsopano ndi chifukwa chiyani chochitika chachikulu ichi chinaululidwa kwa zibusa? Icho chingakhale chinthu chodabwitsa kwa ife. Ine ndili ndi malemba ena ndawalemba apa, ndizolemba zingapo zimene ine nditi ndiyesere kuti ndidutsemo, kuti ndikufotokozereni inu chifukwa chiyani mwakudziwa kwanga kopambana. Ndipo mwina mwake ndiye zitatha izi kuti Ambuye ndi chisomo chake usiku uno achotsa ma chifukwa chiyani kwa ife. Koma anatero pafupifupi onse a ife, ine ndikuganiza pa nthawi ina kapena inzake, takhala tikudabwa chifukwa chiyani chochitika chachikulu ichi cha nthawi zonse chinaululidwa kwa zibusa. Chifukwa chiyani icho chinaululidwa kwa zibusa ndipo sati kwa theology ya tsiku limenelo? Iwo anali amene anaphunzitsidwa kuti adzachimve icho. Ndipo chifukwa chiyani icho chinabwera ndi kudzawala mbalala olemera ndi kubwera kwa osauka? Komanso chifukwa chiyani icho chinawalambalala ophunzira ndi anzeru ndi kubwera kwa odzichepetsa ndi osaphunzira? pali mafunso angapo a chifukwa chiyani mu izi. Ndipo chifukwa china chimene ine ndinga nene zindikirani mwanayo anabadwira mu Betelehemu. Chimene Betelehemu mukutanthauzira kwa Chihebri monga ife tinali nazo zakazingapo zapitazo kuno. Betelehemu amatanthauza nyumba ya mkate wa Mulungu. Ndipo ife tinatsimikizira mu malemba iye sakanabwera ku malo ena alionse. Betelehemu anakhazikitsidwa ndi Rahabu ndi wake mwamuna wake. Rahabu anali hule amene mkulu wa asilikali ankachita naye chibwenzi kuchokera ku gulu la nkhondo la Israeli. Iwo atatha kulanda Yeriko. Ndipo mwachikhulupiriro iye anakhulupirira uthenga wa Mulungu muchikhalidwe chakecho. Ndipo iye anapulumutsidwa. Ndipo kuchokera pamenepo, pamene Yoshua anagawa malo akumene aliyense akanadzakhala, ndipo pamenepo pali phunziro lalikulu limene nthawi ina ine ndikuyembekeza kuti ndidzatha kulibweretsa ku Tucson. Lazima ya Chihebri amenewo akamabereka ana amenewo. Pamene iye ankabuula pa ululu wakubala wa mwanayo, iye ankamutcha dzina mwanayo. Ndipo izo zinkamuyika iye pamalo mʼdziko lolonjezedwa, fuko lake. Chinthu chachikulu, mawu onse a Mulungu amalumikizana pamodzi. Ngati iwo sakulumikizana pamodzi, sima wa Mulungu amene sakulumikizikawo. Liganizo lanu limene sili kulumikizika kwa mawu. Iwo onse amagwirizana pamodzi. Chotero ndiye iye anali mkate wa moyo. Monga ife inaphunzitsira sabata ya Tab Phoenix, kapena sabata inayo. Ndipo pokhala mkate wa moyo, iye sakanakhoza kubwera kwina kulikonse koma ku nyumba ya mkate wa Mulungu. Ndipo icho chinali chifukwa chiyani? Sobano apa Yesu anabadwira ku Betelehemu. Ndipo ku Betelehemu kunali sunagoge. Atsogoleri akulu achipembedzo ankakhala ku Betelehemu. Davide mfumu mbusa wankulu anabadwira ku Betelehemu. Abambo ake a Jesse anabadwira ku Betelehemu.
His grandfather Obed was born in Bethlehem.
Agogo ake Obedi anabadwira ku Betelehemu. Komanso njira yonse kubwerera iye anachokera ku Betelehemu.
And here Jesus, the son of David, is born.
Ndipo apa Yesu mwana wa Davide anabadwira ku Betelehemu. Pansi pa mithunzi ya chitsarichi chachikuluchi. Ndiye ngati anthu amenewo anali ophunzitsidwa ndipo anakhala akumuyembekezera Mesiya kwa zaka zonsezi. Zaka 4,000 Mesiya anali ataneneredwa kuti adzabwera. Ndiye ngati Mesiya adzabadwire mu mthunzi wa chitsarichi, chifukwa chiyani iwo anachita kupita kumbuyo uko kukwera mapiri kwa gulu la busa osaphunzira, osaphunzitsidwa kuti akabweretse uthenga waukulu, uthenga woyamba? Ndipo anawatuma azibusa osati anzeru ndi ophunzitsidwa, koma azibusa ndi chinthu chachilendo. Sichoncho izo, koma pakuyenera kukhala chifukwa pena pake, apo pali chifukwa. Tsopano pakuyenera kukhala yankho la chifukwa chiyani? Ndipo palibe munthu amene akudziwa yankho kupatula Mulungu. Iye ndi amene akudziwa yankho lake. Tsopano kumbukirani, Mesiya anali ali kale mu mzindawo, atabadwira mu mzindawo, mu khola. Pomwepo pafupi ndi machalichi akulu, mmene wansembe wankulu ndi ansembe akulu ndi afioloje ndi anzeru ndi ophunzitsidwa, onse anali kumeneko akumudikirira Mesiya. Ndipo apo iye anali pakati pawo pomwe. Koma mchifukwa chiyani ndiye iwo anapita ku mapiri a Yudeya kwa osaphunzira, osaphunzitsidwa, opanda khalidwe, osaukitsitsa mwa onse? Amaoneka ngati munthu wosayenera kwambiri pa ntchito yoteroyo kuti awawululire uthenga ndi kuwatuma iwo kuti akabweretse uthenga. Inu mukudziwa lingaliro langa, ilo silingakhale lopindula kwambiri, koma ndikufuna ndipereke lingaliro langa. Ine ndikukhulupirira ndi chifukwa cha nzeru za Mulungu kuti iye ankadziwa kuti iwo sakanalandira uthenga woterowo momwe iwo unabwerera. Izo sizinali mwa mamvedwe akuphunzira kwawo. Izo zinali zosiyana. Izi sizinali zimene iwo anaphunzitsidwa kukhulupirira kuti iye akanadzakhala. Izo zinali zosiana ndi kumvetsetsa kwawo kwa theology. Maphunziro awo onse, kuphunzira kwawo konse kunalambalalidwa. Kunasanduka kwa banda pake. Ina ndi kukhulupirira kuti inali nzeru ya Mulungu imene inadziwa kuti iwo sakanadzalandira uthenga woterowo. Chotero Mesiya anali kuno. Ndipo pamayenera kudzakhala wina wake woti adzazindikire izo. Ndipo iye ankawadziwa iwo amene anali asanasokonezeke ndi zinthu ngati zimenezo. Iye akanadzakhala wokhoza kupititsa uthenga wake kwa gulu losaphunzira. Uposa mwe iye akanachitira kwa gulu losokonezeka limene linali litakhazikika kwambiri munjira zawo, limene panalibe kanthu komwe kakanawatembenuza iwo osati ngakhale mawu a Mulungu. Ndipo tsopano mzanga wa Chikhristu, undilole ine ndikufunse funso ili. Ndikuona mtima konse ndi chikondi. Ine ndikungoda bwangatiye angachite kachitire komweko usikuno. Ndikutumiza kwa ife mukambado kano. Mawu olonjezedwa amene analonjezedwa kwa kambado kano. Ine ndikudaba ngati za theology athu ndi ophunzitsa ndi anzeru sanga ukane uthenga chimodzimodzi monga momwe iwo anachitira nthawi imeneyo. Munthu samasintha. Ngakhale mawu a Mulungu samasinthanso. Iye ndi Mulungu wosasintha. Iye samasintha. Zindikirani, angelo akubwera ndipo angelo akubwera ndi kudzapereka uthenga wawo kwa anthu otsika chonchi. Pamene kunali anthu kumeneko ochuluka oganiziridwa pa dziko lapansi, oyenera kuposa zibusa osauka awa, osaphunzira. Busayo anali osaphunzira kwambiri kuposa wina aliyense. Iye sankasowekera kudziwa kalikonse koma za ngosa zake zokha. Iye sankasowa kuti adziwe masamu. Iye sankasowa kuti adziwe momwe angayigawire atomu. Iye sankasowa maphunziro aliyonse. Iye ankangoyenera kudziwa nkhosa zake ndizo zonse zimene iye ankayenera kuti azidziwe. Ndipo Mulungu wa nzeru zazikulu ndi kasupe ndi gwero la nzeru zonse angasankhe munthu ngati ameneyo, anthu kani monga ameneyo, ndi kuwalambalala masikolala onse ophunzitsidwa bwino amene anaphunzitsidwa kudziwa zimenezo. Icho chimayankhula chinthu chimodzi, kuti iwo anaphunzitsidwa ntchito yolakwika. Kuwalambalala ofunikira onse apadzikolo, anali anthu ofunikira, aphunzitsa amwamba, Kayafa, mkulu wa ansembe, amuna ena, mkulu wopambana. Ophunzira apamwamba onse aku Israeli, zipembedzo zonse ndi atheology onse odzitamandira. Mulungu anawalambalala onse a iwo. Tsopano imeneyo ndi nzeru ya Mulungu. Zindikirani, miyamba ya mwamba ikufumira kudzalemekeza odzipepetsa kwambiri ndi osaphunzira. Mwamba mwakumwamba munatsika kudzazizindikiritsa yekha kwa wotsikitsitsa pa dziko lapansi, kuwalambalala onse apakati kuti adzazidziwitse yekha kwa olisha awamba. Kubwera kudzawapatsa olisha awamba awa uthenga waukulu kwambiri wa nthawi zonse. Akhala pali ya mithenga ambiri opambana. Ife tikhoza kuganiza za masiku a Nowa ndi aneneri ndi ansembe akulu ndi ena otero analipo masiku apitawo. Munthu wophunzira kwambiri mafumu amphamvu mafumu. Koma apa iye akubwera ndi opambana wa mauthenga onse. Uthengawo unali chiyani? Mesiya ali pano tsopano. Mugona, ndipo kuti izo zidziwike, iye anawadutsa onse ophunzitsidwa kuti adzazidziwitse izo kwa azibusa odzichepetsa. Ganizani za zimenezo, mwakulu ampingo onse, amuna onse ampingo, aphunzitsi onse, onse amaphunziro a theology, ndalama zonse zinonongedwa. Mpingo yonse, ndipo ziphunzitso ndi zipembedzo zonse zinalambalalidwa. Kuphunzira kwonse kumene iwo anali nako pa mamishonari onse ndi kutembenuza anthu konse, kumembala wonse ndi zonse zimene iwo ankaganiza kuti ankachita ulemu kwa Mulungu, komabe uthenga wofunikira wa zonse za zimenezo unalambalalidwa kwa iwo. Zachilendo, chifukwa chiyani? Mugona. Ibo zindikirani, wosati zokhazo, koma malo osembekezeka kwambiri achochitika choterocho. Azibusa tsopano, anali iwo amene analandira uthenga. Ndipo tsopano zindikirani kumene uthengawo unakafikira kumalo osembekezereka kwambiri amene aliyense angayembekezere kuti iwo ungabwereko. Ndipo ine ndikudabwa usiku uno ngati tikufunafuna uthenga woona wa Ambuye Yesu. Ndikudabwa ngati iwo ukanakhala mu gulu losayembekezeka. Mala amene anali, amene dziko lalikulu lotukuka kwambiri ndi mpingo lero lingaganize kuti linali gulu lala. Ampatuko. Ine ndikudabwa ngati uko sikukanakhala kumene ife tikanakamupeza iye. Malo osembekezeka kwambiri. Ndiponso kwa oyankhula osayenera. Azibusa samadziwa kalikonse zakuyankhula. Zida na nkosa basi. Chabwino, mwina mwaga ndichifukwa iwo unabwerako. Koma panali mau olonjezedwa. Zindikirani, izo zikoze kuchita izo kachiwiri. Iwo unawalambalala anthu onse apa mwamba amdzikolo. Iwo unawalambalala apa mwamba onse. Ndipo unaululidwa kwa osadziwika. Apa mwamba onse amene anakongoletsedwa ndi udokotala wa ukulungu wa ukulu ndi zowerenga maganizo ndi maphunziro apa mwamba ndi zimatchalichi zazikulu ndi zinthu izo zonse zinalambalalidwa ndipo unaululidwa kwa osadziwika. Nzeru, nzeru zopanda malire za Mulungu wamphamvu zonse zinachita zimenezo. Wadziwitsa iwo uthenga waukulu umene unayamba wakhalapo. Mesiya tsopano ali pa dziko lapansi. Nzeru yakeyo zikanabwera kokha kuchokera kwa Mulungu amene amadziwa nzeru. Nzeru zonse ndi kuphunzira konse ndi chilichonse tsopano zinasiyidwa kuti zionongedwe ndipo zinalambalalidwa ndi nzeru zazikulu za Mulungu. Ine ndikumangobwereza zimenezo chifukwa ndikufuna kuti zipite pansi penipeni. Zonse zinaonongedwa. Izo sizinali zabwino. Anazilambalala zonsezo kuti akabwere nzeru ya Mulungu ikakhale tinjira yoyenera kuti Mulungu amatenga zopanda pake kuti akazipange kukhala zinthu. Ife likhoza kuyimira apa ndi kuyankhula za Yohane. Ife likhoza kuyimikira ndi kuyankhula za Eliya. Palibe amene amadziwa kumene Eliya anachokerako. Zonse zimene iwo amadziwa, iye anangoonekera pa chochitikacho. Aneneri mbuyomo kudutsa mu mibado. Iwo anali osadziwika. Koma Mulungu anazitenga zimenezo ku ndipo analambalala ndondomeko za mpingo ndi ziphunzitso kuti akapange akaonetsera kuti iye ndi Mulungu. Iye amatenga china chake chimene sikili kanthu kuti akachite china chake ndi icho. Iye amasonyeza nzeru zake ndi Mulungu wake pochita chomwecho. Ndiye amatenga osadziwika. Pamene iye anamupanga munthu poyamba, iye anangotenga mpira wa dongo ndipo anamupanga munthu kuchokera kwa iro. Pamene panalibepo kanthu koma dongo, koma iye anamupanga munthu. Ndipo Mulungu amatenga zosadziwika tsopano kuti achite nazo zina zake. Ndipo nthawi zonse pamene ife tiganiza kuti ndife zinthu zina zake, ndiye sitingagwiritsidwe ntchito mʼdzanja la Mulungu. Ife tikuyenera kusiya zonse zimene tinayamba tazidziwapo kapena kuphunzira ndikhulupire ine. Monga Paulo woyera wankulu, iye anati amayenera kuyiwala zonse zimene anaphunzira kuti amudziwe Khristu. Kuphunzira kwawo konse, ziphunzitso zawo zonse ndi zina zotero zinkagwira ntchito mowayipira iwo. Pomaliza, izo zinamukana iye. Kuphunzira kumene iwo anali nako kwa iye kuti amukhulupirire iye. Anatembenuka ndipo anadzakhala mdani wake wotsutsa kwambiri ndipo anamupachika iye. Kodi inu mukudziwa kuti mbiri yakale imadzibweresa yokha pafupi-pafupi? Ndi mfundo yodziwika bwino. Izo zikhoza kuchitika kenanso pompano pafupi ndi ife. Inu mukuti ngati ndikanakhala moyo nthawi imeneyo, chabwino tsopano, ngati inu mukufuna kuti mudziwe chimene mukanachita nthawi imeneyo, muyangʼane chikhalidwe chanu chapanopa, ndipo inu mukhoza kuona chimene mukanachita pa nthawi imeneyo. chifukwa izo ndithudi zikulula.
Wophunzitsidwa
kuti akhulupirire mawu ake, ndipo kenako pamene mawu ake anatsimikiziridwa pamaso pawo pomwe, iwo anawakana mawu amene anatsimikiziridwawo. Pamene Mulungu anatsimikizira chimene iye akanati adzachite, ndi kunena chimene iye akanati adzachite, ndipo anatsimikizira chimene iye akanati adzachite, atatero iwo anatembenuka, ndipo anamutcha munthu uyu mzimu woyipa. Umene unawatemberera iwo onse. Taganizani za chimene china chitika. Taganizani za chimene china wapangitsa iwo. Kuphunzira kwawo kunawapangitsa iwo kuti asawazindikire mawu omwewo atasandulika thupi kwa tsiku lawo. Maphunzira amene iwo anali nawo mʼmasukulu mwawo ndi aphunzitsi abwino kwambiri. Ndipo inu mukuti chabwino ife sitingadire zimenezo lero. Aphunzitsi awo anali opambana kwambiri kuposa athu lero. Aba mwamba kani kwa aphunzitsi athu. Ndipo iwo analephera. Iwo analibe mabungwe 900 ndi 96 osiyana siyana monga ife tili nawo lero. Iwo anali nawo pafupifupi atatu. Ndipo mwa atatuwo mutsika nawo atatuwo. Ndipo palibe mwa atatuwo amene anawazindikira iwo. Zikungosonyeza kuti zimene munthu amachita ndi zopusa kwa Mulungu. Mukuona? Tsopano iwo analephera kuti azizindikire izo. Tsopano ndipo iwo achita chinthu chomwecho kachiwiri.
Intention is good and always.
Munthu cholingacho ndi chabwino. Nthawi zonse chimakhala chabwino. Ndipo munthu samasintha kakhalidwe kake. Samasintha njira zake mochuluka. Ndikukamba za munthu wapa dziko lapansi. Munthu nthawi zonse amamutamanda Mulungu. Munthu wachipembedzo. Pazimene iye anachita. Ndipo nthawi zonse amawolozera anthu kuzimene iye ati adzachite. Ndipo kenako kusalabadira zimene iye akuchita. Mukuona? Ameneyo ndiye munthu basi. Iye anapangidwa mwa njira imeneyo. Wakhala ali chomwecho nthawi zonse. Ndipo inu owerenga Bible usikuno mukudziwa kuti izo ndi mogwirizana ndi mawu kulondola. Iwo nthawi zonse amamutamanda Mulungu pa zimene iye wachita. Kumanena zimene iye adzachite. Ndipo kusalabadira zimene iye akuchita. Icho ndi chizolowezi basi cha munthu. Chifukwa chimene iwo anachitira izi aphunzitsiwo mwakuganiza kwanga tsopano. Iwo anali atawatanthauzira mawu. Chifukwa iwo onse ankakhulupirira mwa Mesiya wakudza. Israeli yense ankakhulupirira izi. Iwo amatero mpaka lero. Koma chifukwa chimene iwo sanamuzindikirire iye, uthenga wake sunali wogwirizana ndi chovala chawo cha chipembedzo. Iwo kutanthauzira kwawo kumene iwo anali nako kwa mawu, Mesiya sanadzionetsere yekha mwa njira imene iwo ankatanthauzira kuti iye akanadzachita izo. Chotero ndipo chomwecho iwo sanamuzindikire iye chifukwa izo sizinagwirizane ndi kutanthauzira kwawo. Monga ndinanenera kale ndipo ndikunenanso, Mulungu samasowa aliyense kuti atanthauzire mawu ake. Iye ndi wodzitanthauzira yekha. Tsopano Bible limati, ndiloleni nditsimikizire kwa inu tsopano kuti icho ndi choonadi. Yesaya mneneri, zaka 715 izi zisanachitike. Yesaya mneneri anati, namwali adzaima, ndipo adzabala mwana. Sindi kukayika kuti aliyense mumbado umenewo ankaganiza kuti mwana wawo wankazi adzakhala mkazi ameneyo. Chifukwa Yesaya ananena zimenezo. Koma inu mukuona, izo zinadzachitika zaka 700 mtsogolo. Koma pamene Mulungu sankasowa wina aliyense kuti awatanthauzire mawu ake. Pamene iye ati adzachite izo. Kapena momwe iye akanadzachitira izo. Iye anati iye akanadzachita izo. Ndipo iye anazichita izo. Mulungu analonjeza kuti iye uko mu Yesaya aponso. Ine ndikukhulupirira mu 28 pafupifupi ndime ya 18. Ndiponso mu Yoweri 2:28. Kuti masiku otsiriza zaka 2000 zotsiriza. Iye akanadzatsanulira mzimu wake pa thupi lililonse. Iye anati ana anu amuna ndi akazi adzanenera. Anyamata anu adzaona masomphenya. Okalamba anu adzalota maloto. Ndi zinthu zimene iye akanati adzachite. Yesaya anati ndi milomo ya chibwidi ndi malilime ena ndidzayankhula kwa anthu awa. Ndipo uwu ndiwo mpumulo. Koma iwo sanamvere izo. Iwo anapukusa mitu yawo ndipo anayenda mozipatukira izo. Iye anati magome onse a Mulungu adzakhala odzaza ndi masanzi. ndipo sipadzakhala kanthu koyera. Ndipo ngati icho sichithunzi ya Yerusalemu ndi mpingo wa tsiku limenelo pa Mesiya wakudzayo, ndi chithunzicho lero chimodzimodzi, zikungodzibwereza zokha. Tsopano Mulungu akanena kuti achita chinthu, iye anachichita icho. Mose labadira chimene wina aliyense akuganiza za icho, chimene aliyense akunena. Mulungu akayankhula za china chake, iye amakhala wokakamizidwa kuti atanthauzire mawu amenewo iye mwini. Ndipo kutsimikizira kwake kwa mawu ndi kutanthauzira kwa iye mwini. Zindikirani kutsimikizira uthenga wa Mesiya wake. Iye analonjeza chimene Mesiya akanadzachita akadzabwera. Ndipo pamene iye anabwera, ngakhale pamene anzeru akummawa anayang'ana kumwera chakumadzulo, kuchokera kumene iwo anali ku Babulo, ndipo iwo anaona nyenyezi ya chifumu. Kodi mumadziwa kuti palibe chidutswa cha mbiri yakale paliponse chimene wofufuza aliyense, kumene iwo ankasunga ngakhale nthawi pogwiritsa ntchito nyenyezi, munthu wankulu amene ankaphunzira nyenyezi izi? Palibepo mbiri yakale imene imanena kuti aliyense wa iwo anayiona nyenyezi imene yonkomwe. Chifukwa chiyani? Iyo sinaperekedwe kwa iwo. Iwo sankayembekezera zoterozo. Koma amuna anzeru awa ankadziwa kuti padzakhala nyenyezi ya Yakobo dzauke, ndipo iwo ankayiyembekezera iyo. Ndipo iyo inadutsa kuyambira nthawi imene Yesu anabadwira ku Betelehemu. Tsopano ine ndikudziwa miyambo yathu ya Chikhristu, basi ili ngati mipingo yathu, iyo yasembanitsa zinthu. Ili mupite kunja kuno, ndipo mukawaona anzeru akubwera kudzapembedza khanda. Mulibemo chinthu choterocho mulemba. Zaka ziwiri mtsogolo, Yohana afika kumeneko, akutsika kudutsa muzigwa ndi koloka mtsinje wa Tigris. Iwo samabwera kuti adzapembedze khanda, koma mwana wang'ono wapafupifupi usinkhu wa zaka ziwiri. Chifukwa chiyani zinali choncho? Nthawi yomweyo Herode anapha ana onse kuyambira zaka ziwiri kumatsika m'musi kuti amupeze Mesiya. Inu mwaona, iwo Mulungu anali atatsimikizira mwa mawu ake. Ndipo pamene amuna anzeru awa anafika ku Yerusalemu, nyenyeziyo inawatsogolera iwo kupita ku likulu la chipembedzo pa dziko lapansi, Yerusalemu. Ndipo atangolowa pa zipata zija, nyenyezi ija ya uzimu imene inkawatsogolera iwo inakana kuwaonetsa iwo kenanso. Chokwera ndi chotsika misewu amuna abwino awa, munthu wachuma wokhala ndi ngamira zokutiridwa bwino ndi zina zotero. Chokwera ndi chotsika misewu akuti ali kuti iye amene wabadwa ali mfumu ya Ayuda, ife tinayiona nyenyezi yake kummawa. Ndipo likulu la chipembedzo limenelo zitatha zaka ziwiri za uthenga wa abusa linali likana libe yankho kapena silimadziwa kalikonse za iwo. Mkulu wa zipembedzo zonse analibe yankho. Chorero izo zinasokoneza Sanhedrin, ndipo anayitanitsa alembi kuti abwere adzawerenge. Ndipo iwo anawerenga nkhani ya Mika, mnenera amene anati, iwe Betelehemu, kodi iwe si wang'ono mwa akalonga onse a Yuda? Wochepetsetsa! Koma kuchokera mwa iwe mudzabwera kazemba amene adzalamulire anthu anga Israeli. Ndipo adatha kuwerenga malemba, ndipo akutsimikiziridwabe pamaso pawo, iwo sanavomerezebe iwo, ngakhale lemba linanena chomwecho. Ine ndikukayikira kwambiri kuti iwo angatero lero, ngati malemba amene analonjezedwera tsikuli atati aonetseredwa. Ine mwina sitidzalalikiranso kwa inu kenanso, kumene ndikufuna kuti inu mumvetse izi. Komabe iwo sangazikhulupirire. Nzeru yayikulu ya Atate imapangitsa nzeru za munthu kukhala zopusa kwambiri, mpaka iye amamuchepsa munthuyo. Iye kwenikweni amafika pamalo pomwe zimamupangitsa munthu kudzikitira manyazi yekha. Ndipo iye samakhala wankulu mokwanira kuti avomereze kuti iye ndi olakwa. Iye amakhalabe ndi nkhani yakeyo. Zilibe kanthu omwe Atate angatsimikizire kuti mawu ake ndi woona. Ndipo iye akungochita zimene iye analonjeza kuti adzachita. Munthu amaganiza kuti nzeru zake ndi zapamwamba kwambiri kuposa za Mulungu, ngati izo sizikubwera molingana ndi nzeru zake. Chifukwa chiyani? Iwo si choncho. Zimenezo ndi zoona mu mʼbado uliwonse. Zimachitabe zimenezo. Mukuona momwe nkhani yonseyo inkalumikizirana tsopano? Ndikudzoza kotani kwa Orisha amenewo? Angelo akubwera kumeneko kudzayankhula kwa Orisha. Angelo a Mulungu akubwera kudzayankhula kwa gulu la abusa. Ine ndikudaba ngati inu munayamba mwakhalapo ndi mwayiwo woyankhula ndi mʼbusa kapena kukhalapo naye mmodzi kwa kanthawi. Ngati mungatero, ine sindikufuna kunena izo chifukwa chandemanga yanga imene ndikufuna kuti ndinene pakapita kanthawi. Koma mʼbusayo amakhala ndi nkhosa kwambiri mpaka amasekerera monga nkhosa ikamalira. Iye amayankhula monga nkhosa ndipo amanunkha monga nkhosa
kukulondola.
Kwa iye amakhala ndi nkhosazo ndizo zonse zimene iye amadziwa ndi nkhosa zakezo. Tsopano mawu otsimikiziridwa achoonadi pamene abusa awa odzichepetsa amuna osaphunzira.
It is to a shepherd to receive a message.
Yule mubanji ndizoonera bwanji kwa mbusa kulandira uthenga wa nkhosa yobadwa kumene. Iwo sukanafikira kwina koma kwa abusa ndichifukwa chimene iye anabadwira mukhola osati mnyumba. Nkhosa sizimabadwira mnyumba kapena mchipinda cha mchipatala chokongoletsedwa ndi pinki. Mugona izo zimabadwira mkhola ndi minda. Ndichifukwa chake iye anatsogoleredwa ku Calvary. Simungayipangitse nkhosa kuyenda pa njira yopita kokaphedwa. Kodi inu mumadziwa zimenezo? Kumalo ophera nyama iwo amakhala ndi mbuzi imene imatsogolera nkhosa. Ndipo iyo ikafika pamene malo ophera ali imadumpha ndi kuyitola nkhosayo kuti izipitirira. Nkhosa imayenera kutsogozedwa. Iyo singachitsogolere yokha. Chotero chomwecho ankayenera kukhala mbusa akubwerera a nkhosa yake. Pamene iwo anamupeza Mulungu khanda ndendende kumene wanthenga ananena kuti iye akanadzakhala. Ndipo pamene iwo anapeza uthenga uwu wanthenga modyera moziweto ndendende pamene ngero anati izo zikanadzakhala. Tsopano ndamvapo anthu akuti ngero anayankhula ndi ine. Iye anati zakuti ndi zakuti. Zimakhala zopusa bwanji nthawi ina. Ndipo ndamvapo anthu akunena kuti ngelo anayankhulana ndi iwo ndipo anawawuza iwo zakuti ndi zakuti zimene zinali mwantheradi zotsutsana ndi mawu. Tsopano ngelo angachite bwanji zimenezo? Izo sizingatheke basi. Ndipo ngati Mulungu anakuwuzani inu kuti chinthu chakuti chakuti chidzachitika inu kuti iye anakuwuzani inu ndipo izo kusachitika ndiye sanali Mulungu anayankhula nanu. Ingokumbukirani ukonkulondola Mulungu samanama. Iye samapezeka mubodza. Pamene iwo anakamupeza manayo tiyerera kuti chinali chisangalalo chotani kwa iwo. Chifukwa ngero amene anawapatsa iwo uthengawo iwo anazipeza izo ndendende momwe ngero ananenera momwe izo zidzakhalire. Ndipo basi pamalo amene ngero anati izo zikanadzakhala icho chiyenera kuti chinali chinthu bwanji kwa iwo. Modyera bwanji? Mukuona momwe olisha awa anadekhera mukholalo. Kodi inu mukuganiza kuti wa theology akanakhala chotani imenemo? Iye akanayika chotchinga pambuno pake ndi kuti ndichotseni ine pamalo pano. Mukuona iye akanakhala kuti ali pamalo olakwika kwambiri. Iye akanakhala momvetsa chisoni. Koma inu mwaona izo zinali kwawo basi kwa mbusa. Mulungu amadziwa kumene angatumiza uthenga wake. Mukuona kulondola ndendende basi. Muchikhalidwe ichi chimene abusa analimo ndiye mukhola lawo ndi mwana wa nkhosa wawo. Uthenga wotsimikiziridwa umene iwo anaumva. Zokongola bwanji mukukhalapo kwa Mesiya. Mawu wotsimikiziridwa a uthenga wawo. Pamene abusa anamva kuti Mesiya ali pa dziko lapansi ndipo anabwera mukukhalapo kwake. Anabwera muchikhalidwe chawo chomwe ndipo anapeza kuti uthengawo unali woona. Unatsimikiziridwa pamenepo. Zimenezo ziyenera kuti zinawapangitsa anthu amenewo kumverera motani kukapeza kuti Mulungu anawachitira chinthu chachikulu ichi. Bwanji ophunzira akanakhala kuti ali pamalo olakwika kwambiri pamenepo. Ndizochitika zoterozo iwo akanachokapo mofulumira. Chifukwa chiyani? Wanthenga akubwera kwa olisha awamba. Mwina mwake sakanakhala nkomwe awa. Ena mwa olisha awa mwina samatha nkomwe kulemba mayina awo omwe. Zokayikitsa kwambiri. Inu mukudziwa olisha amene Yesu anawasankha pamene iye anali kuno pa dziko lapansi kuti azisamalira nkhosa zake. Kodi umandikonda ine Petro kuposa awa? Ye Ambuye, inu mukudziwa kuti ndimakukondani ine.
And the Bible said that Peter was
yetsa nkhosa zanga. Ndipo Bible limanena kuti Petro anali mbuli ndi munthu wosaphunzira. Akusankhabe azibusa. Mamembala ampingo amasiku apitawo ndi ansembe ndipo guru lophunzitsidwa bwino mu tsiku limenelo likanakhala pa malo olakwika kwambiri mu khola. Tsopano ine sindili wotsimikiza kwenikweni kuti ambiri ya inu mungathe kumvetsa, mwina mwake inu anthu a mu mzinda. Momwe khola la Chiyuda linkanunkhira, momwe ilo linkaonekera, monga nyama za khola limenelo, ndi momwe ilo linkanakhalira. Bwanji, ena mwamba mwamba amasiku anowa akanakhala kuti ali pa malo olakwika pamenepo. Iwo sakanalowa ngakhale pa khomo. Koma izo zinamukondweretsa Mulungu mwa nzeru zake zopanda malire kuti azulire izo kwa iwo amene akanati adzazilandire izo. Ophunzira ndi amuna a nzeru a tsiku limenero sakanalandira iwo. Iwo akanachititsidwa manyazi kwambiri kuti apezeke pa malo oterowo. Bwanji, malo oyambirira ngati iwo akanati abwerere ku mpingo wawo. Ndipo anganakitira umboni kuti iwo anapezeka pa msonkhano woterowo, ndipo anakhulupirira gulu la zibusa osaphunzira amene amabweretsa chochitika chotero. Iwo akanachotsedwa mu mpingo wawo. Iwo akanaponyedwa kunja kwa gulu la ku Betelehemu. Ngati iwo akanagwidwa akumvetsera gulu la anthu osaphunzira monga momwe azibusawa ankachitira, kuchititsidwa manyazi, iwo ndithudi akanatero. Ngati iwo akanakhala kuti akuyanjana ndi anthu amba amenewo ndi kukhala kuvomereza mipatuko yoteroyo ndi kukhulupirira kuti Mulungu angabweretsa uthenga wake kwa gulu la azibusa osaphunzira, pamene iwo anali ndi chilichonse chokonzekera icho, iwo akadataya mgwirizano wawo. Iwo akanayenera kupereka mapepala awo. Ndipo sakanakhoza kuzindikiridwa pakati pa dera la magulu awo a tsiku limenelo, chifukwa iwo analumikizana ndi chinthu choterocho, ndipo sali ndi malingaliro abwinoko. Ungayerekeze bwanji iwe, wansembeya akananena, iwe ukubwera mu malo anga opatulika awa ndi zampatuko zoterozo, ndi kubusa koteroko kuti munthu wina wosaphunzira wakuthengwa kunja uko amene sama sanapite kudutsa muzophunzira zoyambirira, ndipo nkukhulupirira uthenga woterowo kuti ngelo anatsika ndipo anayankhula nawo. Koma bwanji ngati munthuyo akanati ine ndinaona uthenga wake ukutsimikiziridwa? Iye akanati dikira ndikupatse mwachangu mapepala ako, ndipo tuluka mu gulu ili. Nthawi zimasintha. Koma anthu samasintha. Izo mwina mwake zikhoza kuchitikanso lero. Iwo akanaponyedwera kunja kwa matcharichi awo. Koma azibusa anamverera kumasuka kwa thunthu pa malo amenewo ndi mwana wa nkhosa wa Mulungu. Ndipo mbusa wabwino aliyense amachita chinthu chomwecho. Pamene mbusa wabwino pa nkhosa akhoza kuwaona mawu a Mulungu akumveka bwino ndipo akutsimikiziridwa za chimene iye analonjeza kuti adzachita, mbusa ameneyo wafika kwawo. Ine sindikusamala chimene wina aliyense akunena, pali Mulungu analonjeza izo, ndipo Mulungu anachita izo. Iwo amati masiku azozizwitsa anapita, palibe chinthu chotero ngati ubatizo wa mzimu, palibe chinthu chotero ngati ubatizo wa mzimu woyera. Izo zinali zatumwi. Koma mulole mbusa woona wa mawu alalikire izo mu mphamvu ya chiukitsiro kuti Yesu Khristu ali yemwewe dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Petro ananena pa tsiku la Pentekoste, lonjezo lili kwa inu ndi kwa ana anu ndi kwa iwo amene ali kutali, ngakhalambira amene Ambuye Mulungu wathu adzawayitana. Kulikonse kumene iye ayitane, lonjezo lidalitso lomwelo ndilowona. Ndipo mulole mbusa weniweni wodyetsa mawu aone zimenezo zikutsimikiziridwa. Afiyoloji onse pa dziko lapansi sangathe kuwachotsa iwo kwa iye, chifukwa iye amadziwa kuti Mulungu ananena chomwecho ndipo zichitika. Ndizo zonse, iwo ndi mawu a Mulungu nthawi zonse. Mau age anasandulika tubi ndipo anali akukhala pakati pawo ndipo iwo samawadziwa iwo. Iye analonjeza chinthu chomwecho mutsiku ili. Ine ndikudabwa ngati ife tingawazindikire iwo. Onyada ndi anzeru anali asanalandirepo chinthu ngati chimenecho. Ndipo iwo angakhulupirira kuti ngati pakanakhala chinthu chotero chonga Mesiya pa dziko lapansi, icho ndithudi chimenera kubwera ku chipembedzo chawo. Iro likanakhala gulu lawo lomwe likanalandira icho, kapena sizinali zolondola. Tsopano tangoganizani molimba, ngati izo sizili mu gulu lawo ndiye, kodi inu munazindikira ndiye, Mulungu sanasankha aliyense kuchokera mu gulu lawo, koma iye anasankha amene sanalumikizidwe ndi chilichonse cha izo, chifukwa gulu limodzi likanati mukuona chimene ife tachita, ndipo iwo akanachitanso chimodzimodzi lero. Koma Mulungu amasankha anthu wamba, ndi chifukwa chimene iye anasankha mʼbusa. Azibusawo anali kwathunthu kwawo ndi Mulungu mwana wangosa ali pakati pawo. Mawu ake akusandulika thupi pakati pawo. Onyada ndi anzeru sanalandire konse iwo, anawalambalala iwo. Ndipo ife tikhoza kunena zochuluka chomwecho zalero, kapena mu mbado uliwonse. Izi zinali zinthu zomwezo masiku a Martin Luther, chinthu chomwecho masiku a John Wesley, zinali zinthu zomwezo masiku a Chipentekoste. Koma Mulungu sayimira bungwe la munthu, iye amawusunthirabe mzimu wake patsogolo kuti akatsimikizire mawu ake. Icho chimayenera kukhala ndi kubwera mu gulu la bungwe lawo lomwe, apo ayi iwo sakanawalandira iwo. Pamene iwo ali uma lero mipingo yonse kuti iwo akachita chakuti ndi chakuti ndi kutumikiza mipingo yonse pamodzi. Ngati iwo akufuna wanthenga tsopano yomwe angawalumikize achiprotestanti onse, akatolika ndi orthodox, chilichonse pamodzi kupanga mpingo umodzi waukulu. Tsopano abale, ndakhalapo nawo mwayi wolalikira kwa mahundred azipembedzo zosiyanasiyana, ndipo muli anthu abwino muzimenezo. Koma tsopano inu kumbukirani, ine ndikulosera bungwe lililonse lidzayenera kuvomereza izi, apo ayi silidzakhala bungwe ndiko kukukakamiza iwe. Kodi inu munawerenga pepala la Tucson lero kumene ansembe akatolika amathandizira kudzoza mu pepala kuthandizira kudzoza ku Missouri mbusa wa chiprotestanti? Ndipo ndi ndani amazizindikira izo? A Presbyteria, a Baptist, a Lutheran ndi Assemblies of God. Izo zili mu pepala la Tucson lero. Oh, ndi zodzidzimutsa! Izo si munthuyo mmenemo, ndi atsogoleri achipembedzo, atsogoleri aboma amene akuponoza chinthucho mmenemo. Kachitidwe kamene kamakuponyerani inu izo kayamukufuna kapena ayi. Inu simungakhale konse bungwe nkudzathawa mkwiyo umene ukubwera pa dziko lapansi. Ndipo mudzaona ngati izo sizoona, ine ndikhoza kudzakhala nditapita pamene izo zizidzachitika. Mudzayang'ane mbuyo pa imodzi ya matepi awa. Ndiyeno ngati izo sizinali choncho, ndine mboni onama. Ngati zinali choncho, ndina choonadi. Iwo akanakhoza kuchitcha icho mtundu wina wakugwira ntchito kwa mzimu woyipa motsutsana ndi kuganiza kwawo kwabwino. Inu mumamva zochuluka kwambiri lero zakuganiza kwabwino. Muzingoyika mayingaliro anu pa chilichonse ndi kumaganiza mwabwino za izo. Mdierekezi akhoza kuchita zimenezo. Pali chinthu chimodzi chokha chimene chimalamulira zonsezo, ndipo ndicho mawu a Mulungu. Ngati inu mukuganiza motsutsana ndi mawu, muyiwale kuganiza kwanuko. Muziganiza pa mawu. Mesiya iwo ankaganiza sangapezeke m'malo oterowo, anyansi ngati amenewo. Kodi inu mungaganize wabwino wansembe wopambana wamkulu, kapena mkulu wa mpingo wopukutidwa mu theology, angabwere kumusi kukhola lodzadza ndi ndowe ndi kudzalandira uthenga wa mbusa wosauka wodzichepetsa amene analibe maphunziro, ndipo angabwere ndi kudzati, mwaona, ine ndikhoza kutsimikizira iwo kwa inu, uyu ndi mwana, uyu ndi wamthenga. Ndipo inu mukudziwa chimene anthu amenewo akananena, mwamunayo ndiona, iye ndiwoona mtima pa chimene iye akunena koma iye akulakwitsa mwamteradi ine ndawaonapo anthu akukhala miyoyo yabwino mpaka anthu osakhulupirira osatha kunena chilichonse chokhudza iwo koma iwo amati iye akulakwitsa moona mtima iye sakudziwa basi chimene akunena mulungu iye sangachite chinthu ngati chotelocho koma apa iwo anali ndi umboni ndipo unatha umboni idali ukakukhola ndipo mukaone ngati mwana ameneyo sakugona kumeneko iwo akanati iwe walodzedwa ndi mzimu wina woyipa umene akupangitsa iwe kunena ichi komabe izo zinali molingana ndi mawu a mulungu ndipo iwo anali yakhungu kwambiri kuti aone iwo chifukwa theology yawo inali itawachititsa khungu iwo ndi zangozi bwanji anapezeka m'malo oterowo munyansi zonga zomwe izi zinali mukhola pamene iwo anali ndi malo okongola kuti abweremo iwo anali atakonza chilichonse kuti iye adzabweremo ndiyene kuganiza kuti iye akanadzatsika ndi kupita ndipo onse wabweretsera aphunzitsi awo uthenga ndipo kodi angawupereke iwo kwa kulabusa osaphunzira ndiyeno nkumubweretse mwana wake yemwe ndi kuti iye abadwire mukhola khola la akavalo lawamba chabwino modyera msipu bwanji sizikanakhala chomwecho iwo sakanakhulupirira iwo chifukwa iwo anali odzichepetsa kwambiri ndipo iwo ndi ophweka kwambiri momwe anzeru nthawi zonse amawalambalala iwo iwo ndi ophweka kwambiri iwo amawadodometsa iwo iwo ankafunafuna njira ya mulungu kunja uko pamene iye anali pomwepo mukuona iwo akufunafuna china chake kutali pamene icho chili pomwepa ndi iwo tsopano khristu anauka kwakufa yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse zinthu zawo zonse zazikulu zinalambalalidwa koma izo ndithudi zinali choonadi kuti pamenepo panali mesiya ife tikudziwa zimenezo lero ife tikuzikhulupirira zimenezo lero ife tikuzivomereza zimenezo lero komano ngati mulungu analonjeza china chake pa Christmas analonjeza china chake cha tsiku lino tikamutsimikizira kuti ndi choncho ndipo ife tikuyendabe kuchoka kutali kwa iwo ife basi tili mugulu lomwelo limene iwo anali kumbuyo uko pa tsiku limenelo amene anawalambalala iwo chifukwa iwo samabwera mwakukoma kwathu kwa chipembedzo ndi chifukwa chake tili muchisokonezo chachikulu pa Christmas iyi Yesu Khristu siwakufa iye ali moyo iye ali pano lero Baibulo linati iye ali yemwelo dzulo lero ndipo nthawi zonse iye ananena mu Yohane Woyera 14:12 iye amene akhulupirira pa ine osati iye amene amadzipangitsa kukhulupirira iye amene anena kuti amakhulupirira iye amene akhulupirira pa ine ntchito zimene ine ndikuzichita iye adzazichitanso ndiponso chuluka zoposa izi adzazichita chifukwa ine ndikupita kwa Atate ndipo ine ndamuona iye mmoyo wanga omwe akuchita zochuluka za ntchito zomwezi zimene iye anachita nthawi imeneyo kuposa zimene zalembedwa mu masamba a Baibulo ili ndipo izo zikuadutsa pamwamba pa mutu ndi yanzeru lero ndipo zikuululidwa kwa makanda amene angaphunzire monga Yesu anapempherera izo ndizoona iye anachita zochuluka kuposa iye ine ndaziona mu tsiku langa za zaka 33 za utumiki ine ndamuona iye akuchita zochuluka kuposa zomwe ine ndawerenga za iye akuchita mu Baibulo zochuluka za chinthu chomwecho koma zilibe kanthu chimene iye anachita nthawi imeneyo kodi mukuganiza kuti Sanhedrin inamukhulupirira iye chabwino iwo anati iwe walodzedwa koma fufuzani mene iwo analakwitsira panali kupeza pofufuza osati chimene kachikhulupiriro kawo kankanena koma chimene mawu anati mesiya kanati adzachite mu tsiku lawo ndipo pamenepo ndi pamene ife timalakwitsira lero osamafufuza malemba Yesu anawawuza iwo fufuzani malemba mwa iwo inu mukuganiza kuti muli nawo moyo wamuyaya ndipo iwo ndi amene akuchitira umboni za ine iwo amakuwuzani inu chimene ine ndili zindikirani mulungu anadziwiratu kuti iwo akanadzachita izi ndicho basi chifukwa iye ankayenera kuwutengera iwo kwa abusa iye ankadziwa kuti iwo sakanachita izo iwo sakanawulandira iwo tsopano kodi inu mukuona chifukwa chimene ankayenera kukhala azibusa chifukwa chiyana azibusa athiyoloje sakanawulandira iwo chifukwa chiyana azibusa kenanso kodi izo zingabwere motsutsana ndi mawu ake ayi iwo anali azibusa iwo ankadziwa nkhosa ndipo ndi chimene iye anabadwa nkhosa mwana wangosa. Zindikirani, iye anali mwana wangosa. Iwo anali mtundu okhawo umene ukanamulandira iye. Busa anali chinthu chokhacho chimene chikanalandira mwana wangosa. Iwo ankadziwa momwe angasamalire iwo. Ndipo chomwechonso izo zili lero pamene ife tikulandira uthenga wa mwana wangosa. Tsopano chokhudza munthu wodziyepetsa kwambiri wosaphunzira kulambira Emmanuel mukhola kwambiri ndipo uko kunali anthu kunja uko masiku omwewo akuphunzitsa theology yawo khamu lalikulu ndi kukoka ponseponse kuchokera konsekonse mdzikolo. Iwo amabwera kudzapereka nsembe zimene Yehova anati zinali zonunga mphuno zake. Ndipo apa panali azibusa wodzipepetsa mukhola akulambira Emmanuel Mulungu mwini wake anasamulira thupi ndipo adagona mukhola. Mukuona momwe ife ndi kuphunzira kwathu kwakukulu ndi mutu wathu titawudzutsa mbuyo ngati kuti tikudziwa china chake. Ndipo Mulungu amachilambalala chinthu chonsecho. Mukuona iye amachita zimene iye amalonjeza kuti adzachita. Ndipo iye nthawi zonse amachita zimenezo. Koma taganizani za azibusa otsika awa kunja uko tsopano akupembedza Emmanuel mukhola. Ndizokhudza kwambiri ndithudi zili. Ndiye kunja atatha kumupembedza iye ndipo atazindikira kuti uthenga umene iwo ankalalikira unali utatsimikiziridwa. Pamenepo iwo ali anali uko akumutamanda Mulungu ndi uthenga wodabwitsa kwambiri wa ngero. Tsopano mufanizitsa zimenezo ndi lero mungoyima miniti ndipo muganize. Munthu uko akumutamanda Mulungu ndi kumulemekeza iye chifukwa cha zimene iwo anaona, zimene iwo anamva, zimene iwo amadziwa kuti ndi choonadi. Ndi uthenga umene unali wodabwitsa kwa malingaliro alunta. Iwo unali wotsutsana ndi malingaliro onse achipembedzo. Ndipo komabe icho chinali choonadi. Ndi choonadi. Iwo anawukhulupirira iwo. Ndipo tsopano nzeru za munthu zingakhale zopusa bwanji. Kenako kumanena kuti kwayala ya ngelo inawayimbira iwo nowero yoyamba. Kodi inu mungaganizire zimenezo? Busa uja amene samatha kulemba dzina lake akununkha ngati kholo la nkhosa akuyenda mu nseu akufula ulemerero kwa Mulungu wamwambamwamba tikudziwa kuti ali pa dziko lapansi. Wansembeyo anati mwamuna ameneyo ndi wamisala. Yang'anane pa mabuku ndipo muone ngati iye ali membala wa mpingo wathu. Iye ndithudi akutichititsa ife manyazi ndi zophunzitsa zake zosayenera. Mchotseni iye kwa ife. Ife sitichititsidwa manyazi pakati pa anthu. Chabwino mukhoza kuchititsidwa manyazi pakati pa anthu ndi kulemekezedwa pamaso pa Mulungu kapena kutenga chisankho chanu chifukwa kumbukirani zokonda za matchalitchi atsikuli sizigwirizana ndi mawu a Mulungu. Palibe kukoma kosiyanasiyana 969 kwa iwo. Ndipo kukoma kumodzi mawu amodzi Mulungu mmodzi ndizo zonse. Akunena kuti angelo anawayimbira nowero yoyamba komanso akumanena kuti analandira uthenga kuchokera kwa ngelo. Ngelo anaonekera kwa iwo anawapatsa iwo uthenga ndipo anapita ndipo anamapeza kuti uthenga umenewo unali choonadi. Ndipo akuti pambali pa zimenezo ngelo anayimba nowero yoyamba kwa ife. Kodi inu mungalingalire? Iwo anati munthu wosauka ameneyo iwo sakanafuna kukhala ndi chiti chonse chonga icho kuti chichitike pakati pawo ndimukudziwa. Chotero icho chinali ngati chiphunzitso cha chilendo kwa iwo. Ndipo ndi chifukwa chake iwo samawapeza iwo malemba sizinali za iwo kuti awapeze iwo. Zodabwitsa kwa nzeru kunalibe chowachitikira chotere chimene chinachitika kwa iwo. Zosakhulupirika komabe icho chinali choonadi. Icho ndi choonadi. Ife tikudziwa icho ndi choonadi. Taganizani. Wotembenuka mtima woyamba ndipo mpingo woyamba unali oweta nkhosa osadatsogoleri achipembedzo. Oweta nkhosa azibusa chifukwa chiyana azibusa? Zindikirani kumeneko akumutamanda ndi kumulemekeza Mulungu chifukwa cha chimene iwo anali ataona ndi kumva. Anawamva ngero akuimba kwa nthawi yawo yoyamba kwa munthu. Angelo anali asana mwimbirepo munthu kale lonse ndipo kuyang'ana pa makwaya momwe iwo anali atayimira ndi kuphunzitsidwa ndi kuphunzitsidwa mawu amenewo iwo akayimba pa kubadwa kwa Mesiya ndipo iwo onse analumphidwa ndipo angelo anatsika pansi ndipo anadzayimba kwa abusa wamba osati atavala zovala za chalichi koma atavala zovala za ubusa ndipo donani amene analandira uthenga woyamba ndi zodabwitsa ndipo kumene iwo unaperekedwa osati mmatchalichi koma mchipululu kunja muchipululu kumene mngelo wa Ambuye anabwera osati mutchalichi mchipululu iye sanalandirire nkomwe mutchalichi iwo ankaganiza kuti iye anali ndipo iwo ankaganiza kuti iwo anali ndi iwo koma Mulungu anatsimikizira kuti izo zinali zolakwika iye niwokhoza mwa miyala iyi kudzutsa ana kwa Abrahamu uko nkulondola nthawi yoyamba imene angelo anayimba pa chikondwerero kunali kumwamba ngati inu mungayang'ane pa Yobu 38:7 monga ndikuona ena ainu kulemba zolemba pamene Mulungu anakonza koyamba zakupanga chilengedwe chake choyamba dziko lapansi Yobu anali munthu wopambana wanzeru ndipo anali ndi nzeru za mitundu yonse iye anati ndikapita ku misika akalonga achichepere iwo onse amadzagwada pamaso panga ndipo amangofuna kamphindi ka nzeru zanga ndipo iye samatha kudziwa chifukwa chimene ankachitiridwa momwe ankachitidwira ndipo chotero Mulungu anamufunsa iye anati zimange nchuno ngati mwamuna chifukwa ine ndikubwera kudzayankhulana nawe ndipo pamene Mulungu anatsatsika mukamvuluvulu iye anati Yobu, iwe unali kuti ine ndisanakhazikitse maziko a dziko lapansi pamene nyenyezi zam'mawa zinkayimba limodzi ndipo ana amuna a Mulungu kumafuula ndi chisangalalo iwe unali kuti ndiye Yobu ndipo iye anaphwetsedwa pa nthawi imeneyo iwe unali kuti maona nthawi yoyamba imene angelo adayimbako pa chikondwerero kunali kumwamba koma nthawi yoyamba imene iwo anadzayimba pa dziko lapansi inali kwa zibusa pakubadwa kwa Mulungu Emmanuel pa dziko lapansi anthu oyambirira amene anamvapo konse mngelo akuimba anali azibusa odzichepetsa pamene ife tiwatenga akazi athu obenta nkhopewa odula tsitsi ovala akabudula ndi kugwedeza mtundu wina wa mwinjiro wa chalichi pa iwo ndi kuwayimitsa iwo ndi kumayimba ngati china chake ndipo zikatero ife timaganiza kuti Mulungu akuyenera kumvetsera zimenezo iye ali nawo angelo kumbuyo uko amene angamusangalatse iye kuyambira iye asanamupange konse munthu mabida uko ndikumakakhala moyo ndikumakavala zovala zimene zilizo nyansa kwa Mulungu ndipo inu mungayembekezere bwanji kuti zimenezo zingakhale za Mulungu inu mumati chabwino ine ndiwa iwe unali kuti pamene ndinkayika maziko a dziko lapansi ndiwuze ine kumene ndinamangirira koyiro chili kuti chitsulo chimene iwo amayatsa iwe unali kuti nthawi imeneyo inu mumaganiza kuti Mulungu angatifunse ife nzeru zathu ndi zopusa kwa iye iye amachita chimene iye wanena kuti iye adzachita tsopano zindikirani Mulungu akukonzekera kuti apange chilengedwe china iye kulenga dziko la chivundi mbuye wa chivundi angelo amayimba kumwamba koma apa iye akulenga moyo watsopano moyo wa muyaya wa munthu ndipo iye akuyimba kwa anthu ake kudzera mwa angelo pa dziko lapansi osati kumwamba kumwamba kunali ndi moyo wa muyaya mukuona ndipo iye anayimba iwo anayimbira miyamba pamene chilengedwe cha chivundi chinkabweramo ndipo apa chilengero cha chisavundi chikubwera ndipo tsopano iwo akuyimbira anthu apa dziko lapansi nthawi yoyamba kwa zibusa chodabwitsa sichoncho izo iye anali atayamba chilengero cha tsopano icho chinali chiyani chilengedwe cha iye mwini Mulungu anasandulika thupi ndipo anadzakhala pakati pathu ndizo Baibulo linati pachiyambi cha chilengedwe cha Mulungu Mulungu analengedwa mumaonekedwe a munthu mwa Yesu Khristu mwana wake Mulungu ankakhalamo iye anadzimangira hema wake wa nofu ndi mafupa ndipo ankakhala mukachisa ameneyo Mulungu Emmanuel Mulungu nafe iye anadzimangira yekha nyumba kuti azikhalamo kuti iye adzakhoze kunyezimiritsa mawu ake kwa omumvera ake kudzera mu zimenezo inu mungadziwe chimene Mulungu ali pamene inu mumuona Khristu kumbukirani nthawi zonse pamakhala kuyimba pakubadwa kwa mfumu yangati amadziwa zimenezo ndithudi inu mumatero chabwino tsopano kodi inu mukuganiza kuti ngati mfumu iyi ikanabadwira kumusi uko mzimayi akanabwera akuthamangira kudzalowa muchitchalichi pena pake ndikuti wenzani bedi msanga ndipo tengani madokotala chifukwa ine ndikudzabereka Emanuele kwa dziko lapansi. Kazi wosauka wochokera ku Nazareti, mzinda wotsikitsitsa wankhanza kuposa Tucson kapena uliwonse wa iwo. Ndipo komabe mkazi wang'ono uyu akubwera akuthamangira kumeneko kwa wansembe wankulu ndikuti ine ndikukonzekera kubereka Emanuele. Iwo akanamuponyera iye mundende. Iwo ndithudi akanatero. Iwo mantheradi akanatero. Zambatuko ngati zimenezo kubweretsedwa pakati pa anthu ake, iye sakanazimira izo. Iye sangatero leronso. Koma chimodzimodzi zikuchitika. Chimodzimodzi basi. Zindikirani pakuyerera kukhala kuimba. Mafumu anali iye sibwenzi adayimbiridwa. Anthu sibwenzi adamuyimbira iye. Chifukwa iwo sankamukhulupirira iye. Ndipo ndi chifukwa chake apa iwo akubwera. Inu mukhozanso kuwamvetsetsa iwo. Ndi chifukwa chimene lero anthu amachita manyazi kutamanda Mulungu. Amachita manyazi ndi Khristu. Mathabitha akuluakulu sangalandira ubatizo wa mzimu oyera. Iwo ndi okhazikika kwambiri munjira zawo zachitchalichi mpaka kuti sangawulandire iwo. Mulungu adzapeza wina wake amene iye angatamandidwe naye. Iye ndi wokhoza mwamiyala iyi kudzutsa ana kwa Abrahamu momwe ndikubwereza za Yohane kachiwiri. Zindikirani omumvera ake akuyenera kumuyimbira iye. Ndipo omumvera ake pamenepo anali angelo ake. Ndipo iwo anayimba kwa zibusa ake amene anali woti atenge uthenga wake. Ndani akuyenera kuumva iwo poyamba? Ndithudi omumvera ake. Iwo ndi amene akanamva kuyimba kwa mfumu koyamba akanakhala omumvera ake. Ndipo omumvera ake anali ndani? Zokhala ngati zokhudza sichoncho izo abale. Iwo sanali atsogoleri ake achipembedzo. Sanali a theology ukonkulondola. Sanali anthu achipembedzo. Ayi, anali azibusa. Chifukwa chiyani? Panali nkhosa imabadwa. Ndiyo chifukwa chake, mukuona? Omumvera ake amaumva iwo. Amene Mulungu ankawadziwa kuti akhulupirira. Mulungu anatumiza uthenga wake kwa iwo amene akanati akhulupirire iwo. Iye ndi nzeru zonse. Iye amadziwa kumene angatumiza uthenga wake amene ati adzawukhulupirire iwo. Wapamwamba kwambiri wakumwamba anatumizidwa kwa munthu wotsikitsitsa pa dziko lapansi. Yesu anatero mu Mateyu 5, wodala ali wosauka mu mzimu kwa wawo ndi ufumu wakumwamba. Mariamu ngati mukulemba malemba amenewo, ameneyo ndi Mateyu 5. Ndipo ngati mukulemba malemba ndi zomwe ndalemba apa. Ndi malemba. Maria anati pa Luka 1:52, amene iye anadzozedwa ndi mzimu, mzimu oyera pa iye, iye anati, iye wawakweza iwo amene ali otsika. Maria ananena zimenezo. Amati a Yesu anati, iye wawakweza iwo otsika. Luka anenenanso, anthu amba anamumva iye mokondwera, osati wosankhika a theology, madokotala a zamalamulo ndi umulungu. Koma anthu amba anamumva iye mokondwera, anthu otsikitsitsa. Kudutsa malemba onse opatulika, uthenga wa chiwombolo umaperekedwa ndi azibusa ndiponso kudzera mwa nkhosa. Tsopano ine ndiyenera kufika potseka chifukwa tikuyandikira nthawi yotsekera. Ine ndikulambalala malemba ambiri kuti ndikufikitseni inu kulingaliro ili. Kudutsa mulemba lonse chiwombolo chakhala chikuyimiriridwa kudzera mwa azibusa ndi nkhosa. Ukonkulondola tonsefe tikuvomerezana nazo zimenezo. Bwanji iwo unali munthunzi ndi choyimira. Ndipo chilichonse ngati sindinalionepo dzanja langa, ndipo nkuyangʼana pansi pa mthunzi wa dzanja langa, ndipo nkuona kuti ndinali ndi zala zisanu. Ine ndingadziwe kuti ilo likunyezimiritsa. Mthunzi umaonetsera chenicheni. Ndipo ndi chifukwa chake uthenga nthawi zonse umabwera kwa chiwombolo kudzera mwa nkhosa. Chifukwa kuyambira pa chiyambi pomwe, ndipo zinali kudzera mwa nkhosa ndi azibusa ndi momwe iye ankadzululira yekha. Zonse zinali mithunzi ndi zoyimira. Tsopano tiyeni tiyang'ane pa chiyambi Adamu ndi Eva atayima pamenepo pamaso pa Mulungu kuti amvetsere uthenga wake kwa iwo. Iwo anali atadzikulunga mʼchiwuno mwawo chikopa cha nkhosa. Uthenga woyamba umene unayamba wamvekapo unaberekedwa pamwamba pa chikopa cha nkhosa yakufa. imene Mulungu anapha ndi kumukulunga Adamu ndi Eva mmenemo. Adatha kuyesera kupanga chipembedzo chawo cha masamba amkuyu, icho sichinagwire ntchito. Sembe ya ngosa idali itakhazikitsidwa ngati chilolezero kuyambira pa chiyambi pomwe. Sembe ya ngosa. Tsopano titsekera apa tsopano ndikukuonetsani inu chifukwa chomwe iwo ankayenera kukhala azibusa ndi chifukwa chimene izo zinkayenera kukhala, iye ankayenera kukhala nkhosa. Tsopano aneneri a chipangano chakale ankadzikulunga okha mu zikopa za nkhosa. Tikudziwa zimenezo, aha, kuyimira chikhulupiriro chawo mu mawu ake chakudza kwa mwana wa nkhosa wangwiro. Chifukwa chake aneneri. Tsopano mawu a Mulungu samabwera kwa wa theology. Alibepo, iye ndi amene amawasokoneza iwo mukonkulondola. Palibe chinthu ngati chimenecho monga kunena inu mukuti chabwino munthu uyu ndi wa theology. Izo zimangomuyika iye patali kwambiri ndi mawu kuposa chilichonse chimene ndikuchidziwa. Mukuona mawu a Ambuye Mulungu, Mulungu wosasintha, samasintha konse. Paliponse mu Baibulo mawu a Mulungu nthawi zonse ankabwera kwa aneneri, osati kwa a theology kapena madokotala. Kwa aneneri ndipo iwo nthawi zonse, nthawi iliyonse ankakanizidwa ndi kukanidwa. Aneneri kawiri kawiri amakhala abusa nayonso. Aneneri ankadzikulunga okha ndi zikopa za nkhosa chifukwa ankavala chikopa cha nkhosa zomwe iwo ankaweta. Ndipo uthenga woyamba kwa ambalo kotsutsidwa unali pamwamba pa zikopa za nkhosa. Aneneri ndikunena kenanso ankavala zikopa za nkhosa atadzikulunga okha chifukwa iwo ankachitira umboni ndi chimenecho kuti iwo ankakhulupirira kuti kunali kukubwera mwana wa nkhosa wangwiro wa nsembe imeneyo. Ndipo mawu a Mulungu ankabwera kwa iwo pamwamba pa zikopa za nkhosa. Abusawa kapena aneneri amenewa kawiri kawiri amakhala abusa. Abrahamu anali mbusa, Isaki anali mbusa, Yakobo anali mbusa, Mose anali mbusa, David anali mbusa. Oyimira onse a Mulungu kawiri kawiri amakhala abusa. Tsopano ife tifufuza chifukwa chimene iwo unabwera kwa abusa. Iwo ankadziwa kuti nkhosa zimakhala zopanda thandizo popanda mbusa kuzitsogolera. Iwo nkhosa imakhala yopanda thandizo, iyo singayende yokha. Ndi chifukwa chake Mulungu amawayerekeza ana ake okhulupirira ndi nkhosa. Iwo amayenera kuti azitsogoleredwa. Koma onani chimene chikukutsogolerani inu, musatenge mbuzi idzakutengerani inu kukhola lokaphedwako. Mulungu sanatipatse ife mbuzi, iye anatipatsa ife mwana wake mzimu woyera kuti azitilondolera ife. Iye ndinamulondola wathu osada abusa ena opangidwa ndi munthu, koma mbusa woperekedwa ndi Mulungu amene amazidyetsa nkhosa chakudya cha nkhosa. Tsopano inu muyitenge nkhumba, ndipo kunena kwa nkhumba imeneyi ndikupanga iwe kukhala mwana wa nkhosa, ndipo kuyisambitsa iyo, ndipo kuyipenta zala zake za kumapazi ndi zina zotero, ndipo kuyipatsa chakudya ngati nkhosa, kuyipatsa mtundu wina wa chakudya, ndipo kuyika iyo pansi kapena kunja kumene gulu la nkhosa, munda wa msonthi kapena china chake. Ndipo ngati pali dzenje la matope paliponse, nkhumba imeneyo ingapite molunjika ku dzenje la matope momwe ingathere. Ngona bwanji ndi chifukwa chakuti chikhalire chake chikadali nkhumba. Ndipo ndi chifukwa chake mamembala a mpingo lero amachita zinthu za mdziko maona ndi chifukwa chakuti chikhalidwe chawo sichinasinthidwe. Iwo amadya mtundu uliwonse wazatchalichi nyansi za theology, koma mawu a Mulungu sangathe kupirira nawo iwo. Iwo amakalowa ndi kukamvera mawu. Inu mukudziwa wachinyengo wankulu pa dziko lapansi ndi khwangwala wokalamba. Mu Baibulo panali ziwiri zimene zinatulutsidwa mu chombo. Khwangwala wokalambayo anatuluka ndipo sanabwererenso kwa iye ndi khungube. Khwangwala iye anakhazikika pa matupi a mitembo yokufa ndi kudzaza mimba yake ndi mitembo yakufayo. Koma pamene anadzayitulutsa nkhunda, nkhundayo sinathe kupirira kununkha kumeneko. Chotero iyo inabwerera ku nyumba ya atate ndi Nowa, ndipo inkagogoda pa khomo mpaka Nowa anayilowetsa iyo. Tsopano khwangwala akhoza kukhala kunja kuno ndi kudya pakavala wakufa tsiku lonse ndi kulukira kunja uko munda ndi kukadya tirigu ndi nkhunda. Koma nkhunda singalukire kumeneko ndi kukadya kavalo wakufa, ndipo kenako nkudya tirigu, izo zingayiphe iyo. Mwaona nkhunda ilibe ndulu iliyonse. ndipo iyo singazigaye izo ndipo pamene nkhunda iliyonse ya Mulungu nkhunda iliyonse yakudya mawu kapena nkhosa nyama yoyera mukapita kukawapatsa iwo zinthu za dziko lapansi amadziwa kuti mbuye wawo anati iye amene akonda dziko lapansi kapena zinthu za mdziko chikondi cha Mulungu sichili mkomwe mwa iye inu mukampatsa iye china chake chosiyana ndi mawu a Mulungu amenewo iye sangapitire nacho koma njerekezi akhoza kutenga icho ndi dziko nalonso ndikuzichayiza zonse za Mulungu inu simungasakanize mafuta ndi madzi sizingasakanikane iwo azibusa onse awa ankadziwa kuti nkhosa imakhala yopanda thandizo popanda mbusa ndipo iwo anali azibusa ndipo ankadziwa kuti iyo imayenera kulondoleredwa ndizomvetsa chisoni bwanji kuziona lero kuti iwo amayesetsa kumazidyetsa nkhosa nyansi koma nkhosa sizingadye zimenezo ayi bwana mwaona iwo ankayesetsa kuzidyetsa nkhosa kumbuyo uko nyansi ndipo pamene mawu amabwera iwo anali atazolowera nyansizo iwo sanawadziwe mawu ndipo ndizo zimene zilipo lero pamene chinthu chomwecho chotsimikizika ndi kuonetseredwa kuti Mulungu adzachita chinthu china chake ndiye iwo azolowera kwambiri zonyansa ndipo amadyetsedwa nyansi mpaka iwe chabwino sungalankhule nawo iwo iwo sangamamvere basi iwo ndizo zonse galu baibulo linati monga galu amabwerera kumasanzi ake ndi nkhumba kuthope lake chomwechonso iwo akutero akamvetsera mawu ndipo amabwereranso kuthope lakale lomwe lija ndikuti ndikutengeka musakhulupirire chinthu ngati chimenecho Mulungu nkhosa zikuchita zomwezo lero izo zikuyenera kudalira pa chakudya cha mawu izo sizidya chakudya chilichonse inu simungazipatse chakudya chachipembedzo nkhosa zenizeni ayi mukapita ndikukawawuza iwo tsopano taonani ife tonse tikhale amodzi tsopano yesu anapemphera kuti tonse tikhale amodzi inu mwangomva kumene chinthu chomwecho ku Tucson osati kale masiku angapa pitawo koma ndibodza yesu sanapemphere konse kuti iye anachita motani mungawapangitse bwanji mawu kuti achitsutse okha kudzitepenukira iwo eni ndiye mulungu sali woposa munthu wina aliyense yesu anati kodi awiri angende bwanji limodzi pokhapokha atagwirizana inu mungawatenge bwanji a methodist a baptist a presbyteria ndi akatolika ndiko aponyera iwo onse pamodzi ndi kukhala amodzi inu mukhoza kukhala amodzi pansi pa mutu wa munthu koma yesu anati kuti akhale amodzi monganso monga ine ndi inu tili mmodzi tsopano iye akufuna ife tonse tikhale mmodzi mwa iye amene ali mawu amen ndi zimenezotu mmodzi ndi atate ndi atate ndi mwana ndi yemweyo ndipo ndi mawu yemweyo mawu akuonetseredwa akudzionetsera okha mu tsiku lino monga iwo ankachitira mu tsiku lina lilonsero kuti inu mukhale amodzi zindikirani iye anati monga atate anatituma ine inenso ndikukutumani ine atate amene anamutuma iye anadzalowa mwa iye kuti akawatsimikizire mawu ndipo yesu yemweyo amene amawatuma anthu ake amalowa mwa anthu amene iye wawatumawo ndi kuti ntchito zimene ine ndikuchita inunso mudzazichita ndithudi iye anapemphera kuti ife tikhale amodzi mmodzi ndi iye osati mmodzi ndi bungwe osati mmodzi wokhala ndikachitidwe koma mmodzi ndi Mulungu pakuti Mulungu mmawu ake ndi mmodzi ndipo yesu ndi Mulungu anali mmodzi ndipo inu ndi ine ndi mawu tikuyenera kukhala mmodzi konkulondola ife tikuyenera kukhala mmodzi wogwirizana ndi mawu osati zimene wina akunena izi zilibe kutanthauzira kwa mseri muziwatenga iwo chimene iwo akunena ndikuwakhulupirira iwo ndipo Mulungu adzawatsimikizira iwo ndikutsimikizira kuti iwo ndi olondola inu mukuganiza kuti iwo ndi awo ophunzira okha atengeni mawu ake ya izo mupite mukawayese kamodzi ndipo muone inu mudzapeza kuti zidzagwira ntchito pa inu chimodzimodzi basi monga momwe iye analonjezera inde bwana iwo sangadye nyansi iwo akuyenera kukhala ndi chakudya cha nkhosa yohane woyera 10 amafotokoza kuti nkhosa zanga zimadziwa liwu langa ndipo ngati iye ali mawu ndiye iye ali ndi liwu la mtundu wanji nkhosa zanga zimadziwa liwu langa alendo sizimawatsatira ngona yesu anati liwu la chilendo izo silidzalitsatira chotero nkhosa zake sizimatsatira liwu la mlendo izo sizingawatsatire iwo aneneri azibusa ndi nkhosa onse akuchitira umboni zakubwera tsopano taonani Mulungu osasintha mu madongosolo ake osasintha mawu ake lero Sobano, dango ganizani maminuti pang'ono. Mau osasintha. Sobano taonani, ngati Mose akanabwera ndi uthenga wa Noa, suka anagwira ntchito. Ngati Yohane Mbatizi akanabwera ndi uthenga wa Mose, suka anagwira ntchito. Ngati Yesu akanabwera ndi uthenga wa Mose kapena wa Noa, iwo suka anagwira ntchito. Ndipo Wesley kubwera ndi uthenga wa Luther, suka anagwira ntchito. Ngati Pentecoste ikanabwera ndi uthenga wa Wesley, suka anagwira ntchito. Ife dangomba kumene zimenezo kuchitira umboni. Sobano Mulungu amangopitilira kumasuntha. Muzingopenya mawu, inu muona pamene ife tiri. Ndiye chifukwa chiyani musakhale kulengeza koyamba kwa abusa. Ngati aneneri onsewa, amuna akulu onsewa adali azibusa. Ndiye chifukwa chiyani Mulungu wosasinthayo angasinthe njira yake pomwe pano ndi kubweretsa iwo kwa theology. Iwo anali azibusa kufika kwa mwana wangosa wangwiro nsembe ya tchimo kuyenera kubwera kwa mbusa. Mbusa amazidziwa bwino ngosa zake kuposa wina aliyense. Palibe amene amazidziwa ngosa monga mbusa. Iye amaphunzitsidwa zimenezo. Komanso ankadziwa mtundu wa chakudya chimene izo zingadye. Iwo iye ankadziwa chimene nkhosa zingadye. Ndipo iye amadziwa nkhosa zake ndi chimene izo zimadya. Mutaiona nkhosa ikupita kukhola la nyansi ndi kuyamba kudya nyansi. Inu mongati mchotseni khwangwala ameneyo. Mukuona chotero Mulungu anadziwa komwe angatumize izo. Sopano tiyeni tiitane mmodzi wa aneneri opambana a ubusa a Yehova kuti titsimikizire kuti Mulungu anali mwa aneneri amenewa. Pansi pa chikopa cha nkhosa. Taonani tsopano. Ife titanapo yamba Mose. Tiyeni timuyang'ane iye. Utumiki wake utionetsa ife Yehova mwambusa mneneri wake. Sobano tingorenga mwina mwake mmodzi ngati tingakhale ndi nthawi. Kwa pafupi maminiti 10 otsatirawa. Ife titenga awira iwo koma mwina wake uyo akhala wabwino.
Jehovah displays himself here.
Mose, Jehovah akudzionetsera yekha apa. Mambusa neneri uyu. Iye anapatsidwa mphatso zitatu zotsimikizira utumiki wake. Ndikuyitanira akulu-akulu a Israeli ndi kwa Farao. Zindikirani mbusa neneri uyu tsopano. Iye amawapatsa nthawi zonse aneneri ake chizindikiro cha uzimu. Kuti akatsimikizire kuti anali Mulungu mwa iwo. Pakuti sipangakhale kupezeka kwa Mulungu popanda zinthu zauzimu kuchitikapo. Yehova sanaonekera konse popanda chauzimu chikumutsatira iye. Zimayenera kumatero. Chotero iye nthawi zonse ankadzitsimikizira yekha kuti iye amakhala ndi aneneri awa potsimikizira chimene iwo ankanenera ngati izo zinali molingana ndi mawu ake. Sobano, choyamba, chizindikiro choyamba chimene iye anapereka kwa neneri mbusa uyu, yang'anani, anasandutsa ndodo yake kukhala njoka. Chachiwiri, dzanja lake linasanduka lakhati. Chachitatu, kukatunga madzi kuchokera mtsinje wa Nailo ku Igupto ndi kuwasandutsa iwo magazi. Sobano, iye anamupatsa iye zizindikiro zitatu kuti akatsimikizire kwa Igupto ndiponso kwa Israeli kuti iye anali mawu olangulidwa ndi Mulungu. Sobano kumbukirani, Mose anayitanidwira muchirengedwe kukonkulondola. Anatenga njenga ndipo anaubwenyera iwo mwamba ndipo anati, titiri ubwere. Ndipo titiri unabwera. Anati njenje zibwere ndipo njenje zinabwera. Achule abwere ndipo achule anabwera. Iye anabweretsa muchilengedwe. Sobano munthu sangalenge koma sanali munthu kuyamba ndi kuyamba. Anali Yehova maneneri mbusa wake. Amen. Taonani chizindikiro chachitatu chimene iye anamupatsa sikinali chokhudzana ndi ntchito yake. Komanso sikinali chokhudzana ndi umunthu wake. Chizindikiro chake chachitatu. Zindikirani, zizindikiro ziwiri zoyambirira zinkakhudzana ndi iye. Iye mwini ndi ntchito yake. Ndipo izo zinali zizindikiro ziwiri zokhazo zimene Baibulo limanena kuti zinali ndi liwu. Chizindikiro chinacho chinalibe liwu. Koma zizindikiro ziwiri zimene zinaperekedwa kuchokera kwa umunthu wake ndi kwa anthu ake zinali ndi mawu. Koma chizindikiro chachitatu, tsopano zindikirani, icho chinaperekedwa chizindikiro. Chizindikiro chachitatu chinali chizindikiro cha imfa. Madzi akusandulika kukhala magazi. Ngati anu, ngati magazi anu angasandulike kukhala madzi, ndiye kuti inu mukhoza kufa. Ndipo pamene pali magazi okhetsedwa, ndi chizindikiro cha imfa. Momwemonso zinali kwa Farao. Chachitatu chinali choti awasandutse madzi a mu Nailo kukhala magazi. Anali woti asonyeze. kuti asonyeze uthenga wake kwa Farao kuti Mulungu wathu ndi Mulungu wapamwamba pa Nailo, pamwamba pa Mulungu wa Nailo. Iye ndi Mulungu wapachilichonse, ndipo iye abweretsa imfa ku fuko limenelo. Ndipo ndicho chimene chizindikiro cha magazi icho chinali. Oh my! Chizindikiro cholunjika cha imfa. Magazi.
But the other two had voices of prophecy.
Koma ziwiri zinazo zinali ndi mawu a uneneri. Ine ndikukhulupirira kuti mukuwerenga tsopano pakati pa mizere chimene ine ndikunena. Koma zizindikiro ziwiri zinazo zinali ndi maliwu a uneneri kwa Israeli zokhudzana ndi tsogolo lawo. Tsopano kwa ine amene unali uko pa phiri posachedwa apa pamene mwala unaponyedwa mwamba. Tsopano ndikupita anali woti asinthe chilengedwe kuti chidziwa thandizira iwowo. Taonani nsanamira, taonani serpenti, taonani nyanja yofira ndi chilichonse chimene iye anachita tsopano. Tayang'anani pa ndodo ya mʼbusayo ikupanga njira yoti iwo apitire. Ndodo ija imene inali mʼdzanja la mʼbusa inalambalala chidutswa chilichonse cha fiyoloje ndi zinthu zonse zimene ansembe ananena. Ndipo ndodo ya mʼbusa ija inawatsogolera iwo kupita kudutsa mu chinthu chilichonse chosatheka kwa anthu. Pamene Farao ankayesera kumaganiza kuti matiti anapulika mʼmapiri, ndipo anadzaponyera madzi kenako zinapangitsa kuti iwo asanduke kukhala magazi. Kenako Mulungu anakupitsa moto kuchokera kumwamba, ndipo iye anavumbitsa matalala kuchokera kumwamba, ndipo iye anavumbitsa nsabwe pa dziko lapansi ndi chilichonse. Kodi iye anachita chiyani? Ndodo ya mʼbusayo osati a buku, osati lingaliro la theology, koma ndodo ya mʼbusa. Ife tibwera kwa zimenezo mu miniti. Ndodo ya mʼbusa iye anachita izo, osati a buku la pemphero la chipembedzo, koma ndodo ya mʼbusa. Ndodo ya mʼbusa ikutsogolera nkhosa zake kukonza njira pamene izo zimapita ku mawu olonjezedwa mʼdzikolo. Ndi chinthu chokongola bwanji lero cha ndodo ya mʼbusa lero, ikutsogolera nkhosa zake ku dziko lolonjezedwa, kulambalala fiyolojo yonse ndi china chilichonse cha mʼdziko lino ndi zinthu za mʼdziko ndi zipembedzo, chilichonse kutsegula njira ndi kutsimikizira mawu ake kuti ndi choonadi. Ndodo ya mʼbusa ikupita patsogolo. Ndipo zindikirani, ndodo yomweyo ya mʼbusa imene ikatsogolera nkhosa. Kodi inu mukukhulupirira zimenezo? Iye ndithudi ankatsogolera nkhosa. Anawapulumutsa iwo kuchokera ku Igupto ndi ndodo imeneyo mʼdzanja lake. Ife tikhoza kunena zochuluka zambiri za izi, koma kuti tikhudze mfundo zikuluzikulu. Iye anatsogolera nkhosa ndipo anatumiza chiweruzo chifukwa chowakana iwo. Ndodo yomweyo imene inali mdalitso kwa mbodzi inadzakhala tembelero kwa enawo. Madzi omwewo akulalikira kwa Nowa amene anamupulumutsa iye anaweruza dziko lapansi. Ndodo yomweyo imene inatsogolera Israeli kupita ku dziko lolonjezedwa inawatsutsa iwo amene anakana kutsatira neneri mʼbusa. Izo nzona inadzakhala ndodo ya chiweruzo. Chilengedwe, zindikirani momwe Mulungu amayankhulira mu chilengedwe chake. Ngati ife tikanangokhala nayo nthawi, ine ndinalemba cholemba pamenepo Mulungu akuyankhula mu chilengedwe chake, ndibe nthawi yoti titsimikizire izo. Koma podzatsimikizira mtsogolo ndi njoka ya mkuwa pa ndodo ya nkhosa ya mʼbusayo kuti ankayikulunga njoka iyi mʼchipululu. Izi zikukamba za chitetezero choona chikubwerera matenda ndi tchimo. Ndodo ija payokha inali itasandulika njoka pamaso pa Farao, ndipo Farao yemweyo anayesera kutsanzira ndi amatsenga. Ndipo chomwechonso Farao magono alero akumatero ndi otsimangitsa kukhulupirira onyengezera chithupi ya uthenga amayesera kutengera chinthu chomwecho osadziwa kumene icho chikuchokerako ndi kuponyera iwo mu china chake cha chipembedzo pamene iwo ndi osakhudzana ndi izo monga momwe mpweya umakhalira ukatsekeredwa ndithudi koma kuyesera kutsanzira kupanga kutsanzira. Koma zindikirani, ndodo yomweyo ya mʼbusayo inadya njoka zinazo. Kodi njoka zimenezo zinapita kuti? Zinali ndodo pansi, ndipo panali ndodo imodzi yokha imene inatoledwapo. Kumwamba ndi dziko lapansi zidzapita, anatero Yesu. Koma mawu anga sadzapita, amayankhula za chitetezero chenicheni chimene chikubwera cha tchimo. komanso tsogolo la Israeli linabereka ndipo uko kumene ndinayankhula za Israeli tsopano mtsogolo kumeneko iwo anabatsidwa chiwombolo ku ukapolo wa imfa ndi mneneri mʼbusa iwo anatulutsidwa mu ukapolo ndi mneneri mʼbusa wokhala ndi ndodo ukuona izo zinkayankhula za muwomboli wa mtsogolo wa Israeli kuchokera ku imfa ndi gehena ndi mʼbusa mneneri amene tita mukambe tsopano kwa onse amene onse monga ife tikudziwira Israeli sanawalandire mawu a mneneri mʼbusa Israeli yense sanawalandire iwo tsopano zindikirani iwo anali kudandaula pamene iwo ankachita zozizwitsa iye anali munthu wamkulu koma pamene zinafika ku uthenga wake izo zinali zosiyana zizindikiro zazikulu zonse zimatsatira uthenga watsopano umene ukubwera tikudziwa zimenezo muchipululu iwo anadandaula muchipululu ndipo anamwalira mʼmasauzande kumeneko moona kunalibeko awiri okha mwa iwo amene anapitako amene anapulumutsidwa pa 2 miliyoni ndi theka awiri pa 2 miliyoni ndi theka ino mukuti icho chinachitika ndi chiyani kwa iwo iwo anapita kwa muyaya onse a iwo mʼbale Branham Yesu ananena chomwecho iwo anati makolo wathu anadya mana mʼchipululu ndipo anamwa kuchokera mu thanthwe ndipo iye Yesu anati ndipo iwo ali mmodzi aliyense wa iwo anafa analekanitsidwa mwa muyaya mwaona mmodzi aliyense zindikirani iwo ankadandaula za njira yoperekedwa ndi Mulungu ndi chifukwa chimene iwo anafera tsopano matcheru musaphonye ndemanga zochepa zomalizirazi iwo anadandaula chimene chinawapangitsa iwo kufera mʼchipululu ankadandaula za njira yoperekedwa ndi Mulungu ndi uthenga wa munthu mmodzi mneneri utsogoleri wa munthu mmodzi ndiwuzeni ine pamene Mulungu anayamba wagwiritsapo ntchito gulu kuti lizitsogolera simudzazipeza zimenezo mu Baibulo munthu mmodzi iwo mawu anadza kwa Mose kora ife tonse tikudziwa kuti iye anadzitolera yekha ndipo anadandaula za Mulungu kuti sanachite bwino pochita chinthu chonga chimenecho pomupanga munthu mmodzi kukhala ndi uthenga iye anati ndife tonse oyera bwanji osakhala ndi chipembedzo ndipo bwanji osakhala ndi kukhazikitsa ichi ndi kuchita icho Mulungu anamuza Mose dzipatule wekha kwa iye ine zandikwana zimenezo ndipo kumbukirani Yuda akuyankhula chinthu chomwecho masiku otsiriza ukumkulondola iwo anawonongeka mzoyankhula zopanda pake za Kora ife tikudziwa chimene chinachitika kwa Kora ndi ena onsewa amene anawakayikira mawu a Mulungu ndi nzeru za Mulungu za utsogoleri wa munthu mmodzi uja mmodzi aliyense wa iwo anawonongeka tsopano ife timuzindikira Mulungu mwambusa mneneri akuonetsera madongosoro ake a mtsogolo muliwu la chizindikiro lotsatira tsopano taonani kuziona izo pamenepo tsopano tiyeni tione mu chizindikiro chotsatirachi tsopano zindikirani iye anatumizidwa kwa abale ake mu ukapolo pansi pa mtsinga ndi uthenga wa chiwombolo ndi chizindikiro choperekedwa ndi Mulungu kuti akatsimikizire zonena zake Israeli anatsatira uthenga wake iwo anawukhulupirira iwo aliyense wa iwo koma mu nthawi ya kumadzulo iwo anatsatira zozizwitsa zake koma mu nthawi ya kumadzulo pamene iwo iye anapereka uthenga wake zinali zosiyana onse amene sanakhulupirire uthenga umenewo anafa ukonkulondola uthengawo unali chiyani uthengawo unali wachiweruzo chimene chinkabwera madzulo nthawi ya kumadzulo Mulungu anatuluka pa msasa wa Israeli kuti akafufuze ngati anthuwo anali atakhulupirira uthenga wake wa mʼbusa mneneri ndipo onse amene anali asanawakhulupirire iwo anawonongeka tsopano zindikirani ife tizibweretsa izo kwa mʼbusa wamkulu mu mpindi pang'ono chabe mukuona zindikirani utumiki wa mʼbusa neneri wamkulu mwa zozichitsa zake mpingo uliwonse unatseguka ndipo ukanamulandira iye iwo ankafuna kuti odwala awo achiritsidwe ankafuna kuchita zinthu zazikulu kutchuka kwake kunali kwakukulu koma pamene nthawi ya kumadzulo inadzafika tsiku lina iye atasandutsa madzi kukhala vinyo ndipo anali atadyetsa masauzande mkate ndipo anali atachita zozizwitsa iye anayamba kukhala pansi ndi kuyankhula nawo ndipo iye anati kwa iwo Ine ndi adade anga ndi mmodzi. Chifukwa chiyani inu mukuti tionetseni ife Atate? Oh, mbale, munthu uyu akudzipanga yekha wofanana ndi Mulungu. Izi zinali zonjeza kwambiri akuganiza kwawo kwa chipembedzo. Koma icho chinali choonadi, iye anali. Ukuona? Koma pamene iwo anatero, ambiri sanamutsatire iye. Kenako iye anatembenuka ndipo anati, ukabokha mutadya thupi la mwana wa munthu ndi kumwa magazi ake, inu mulibe moyo mwa inu. Tsopano mukuganiza kuti munthu wanzeru walunda angaganize chiyani? Ine ndikulingalira ansembe amene anali atakhala ndi iye mukachisi, anali kwambiri, ankachita manyazi kwambiri ndi kuti amuyitanire iye kumeneko. Ganiza kuti munthu angayimirire ndi kunena chinthu ngati chimenecho, pokhapokha anthu inu mutadya thupi langa ndi kumwa magazi anga. Anati, uyu ndi wokudya anthu, maona? Idyani thupi langa ndi kumwa bwanji, wokudya anthu. Inu anthu, oganiza bwino mu. Inu muchoke kwa wamisala ngati ameneyo. Iye sanawafotokoze iwo, iye anangowanena iwo. Iye anachita zimenezo kuti awapunthwitse iwo, kuti alekanitse nkhosa zake kwa mbuzi. Iye anachita zimenezo kuti awataye iwo. Ndipo zitatero, panalibe amene ankafuna kuti agwirizane ndi iye. Iwo analibe mgwirizano kuyambira pamenepo. Mugona, zindikirani pa nthawi ya kumadzulo. Mulungu anatulukira kudutsa mʼmisasa ndipo anaona amene anakhulupirira. Ndipo iye anachita chinthu chomwecho masiku a mʼbusa wankulu. Zindikirani utumiki wa mʼbusa mneneri wankulu. Koma zindikirani ichi, mwa okhulupirira authenga wake. Koma osati uthenga wa kumadzulo uwu sangawukhulupirire iwo. Iwo sangakhulupirire kuti iye anali Mulungu. Iwo ankafuna kumupanga iye kukhala munthu wabwino. Iwo ankafuna kumupanga iye mneneri. Iye anali munthu wabwino ndipo iye anali mneneri. Koma iye anali woposa zimenezo. Ndiye chiphunzitso chawamba lero kuti iye ndi munthu wabwino basi. Iye anali mneneri. Iye sanali wochepera pa Emanuele. Iye anali Mulungu akuonetsedwa mwa Yesu Khristu mwana wake. Mupanga iye ndi Atate mmodzi. Ndizo zonse zimene iye akanakhala. Zakariya 14:7 ine ndikhoza kunena ichi. Akuyankhula za kuwala kwa kumadzulo ndi uthenga kenanso pa nthawi ya kumapeto. Kodi inu munazindikira zimenezo? Ambiri omwe anamutsatira Mose anaona lawira moto limene linamuzindikiritsa iye pa phiri la Sinai. Iye anali atachitira umboni ndipo anayankhula za lawira moto ili muchitsamba ndipo linamuza iye uthenga uwu. Ambiri a iwo sanawukhulupirire iwo. Koma onse amene anamutsatira iye kuchokera ku Igupto anatuluka mʼdzikolo ndipo anakoloka nyanja yakulekana ndipo anapita mʼchipululu. Anaona lawira moto lomwelo limene iye ankali kamba. Simikizira kuti mneneri mʼbusayo anali mʼbusa wa nkhosa. Iwo anawuona iwo. Mbambira iwo sanawukhulupirirebe iwo atawuona iwo. Zindikirani momwe kenanso Mulungu wosasintha mʼbusa mneneri wamkulu anawatengera iwo amene anakhala ndi iye ndi utumiki wake ku phiri la Azitona. Mʼbusa mneneri wamkulu iye amene tikumukambayu Yesu. Ndipo anawamva Atate lawira moto lomwero akumutsimikizira iye amene anamutsimikizira Mose. Mulungu yemweyo amene Mose ankamukamba anabwera pa Mose ndipo anatsimikizira mwalawira moto kuti iye anali Yehova amene ankamutsogolera Mose. Mulungu anali mwambusa mneneri wake. Aba iye akumutenga mʼbusa mneneri wina, mneneri wamkulu, gosa yeniyeni Yesu, ndipo akutenga kusankha kwa amuna atatu ndipo akuwatengera iwo pamwamba. Phiri la Azitona. Ndipo pamenepo anakamutsimikizira Yesu. Ndipo ngakhale kudzichotsapo iye mwini wa anthu ena onsewo anati, uyu ndi mwana wanga wokondedwa, mvereni inu iye. Ndipo pamene iwo anayang'ana mwamba, iwo sanamuone munthu koma Yesu yekha. Uko nkulondola. Iye anali ameneyo. Tsopano izo zikukhazikitsa zimenezo monga amene ine ndikuonera. Mukuona? Nkhope, Mose anali pamaso pa Shekina pa phiri la Sinai. Zinasintha nkhope yake. Pamene ankatsika pansi, iye ankayenera kuti ayike chophimba pa nkhope yake mneneri mʼbusa Mose, amene Yehova anali mʼmenemo mwakagawo, kagawo chabe nkhope yake. Iye anali ali ndi mawu mkama mwake. Koma zindikirani pamene mʼbusa wamkulu anali pamaso pa Shekina. Kodi izo zinachita chiyani? Izo zinasintha nkhope yake yonse. Iye sanangokhala gawo la Mulungu. Iye anali zonse za Mulungu. Iye anali Emanuele. Chifukwa chiyani ankayenera kukhala abusa? Taonani, mwaona tsopano? Mungu wamphamvu zonse akuyendayenda akudzionetsera iye mwini kani mwa Mose musaneneri. Taonani momwe Mulungu anadzidziwitsira yekha, iyi ndi ndemanga yanga yomaliza. Muoneni iye adayima wodzozedwa pamaso palawira moto, panalibe wina aliyense pa phiripo koma Mose ndi Yehova. Amen. Amen. Amatanthauza zikhale chomwecho. Penyani ika dzanja lako pachifuwa pako, koma penyani chizindiro chachiwiri ichi ndiriwu. Ika dzanja lako mchifuwa, ife tilibe chifuwa choti tikhupirire kuti Mose anali wa dzanja la manzere, chotero iye akuyenera kuti ayike dzanja lake lamanja mchifuwa mwake. Chifukwa anthu ambiri amakhala dzanja lamanja, iye anayika dzanja lake lamanja. Tsopano penyani ndi chithunzi bwanji chimene ife tikuchiona apa cha Yehova mwa Mose mʼbusa mneneri. Mose akuyimira Mulungu chifukwa Mulungu anali mwa Mose. Muoneni iye akuyika lake dzanja mchifuwa chako, chizindikiro chotani. Tsopano apo iye wayima atagwirizira dzanja lake lamanja pa mtima pake, atayimirira monga chonchi kumene zinsinsi zobisika zachiwombolo zinali zitabisika kuyambira pa maziko a dziko lapansi. Apa pali chifukwa chimene anali abusa. Yesu ndi dzanja lamanja la Mulungu, ife tonse timadziwa. Pamenepo pali Mose akumuonetsera iye ndendende, iye anasungira zinsinsi za Atate ndipo azionetsera izo kwa ife. Zindikirani, tamuoneni iye akukoka kuchokera mchifuwa mwake dzanja lake lamanja lokanthidwa ndi khate lakupha. Zinkaonetsera chimene Mulungu akanadzachita ndi dzanja lake lamanja. Zindikirani, khate lilibe mankhwala. Zindikirani kenanso, ilo sinali khate wamba, linali mugawo lake lotsiriza loyera ngati chipale. Dzanja lake linakanthidwa ndi chinthu choopsa, momwe Mose ayenera kuti anamverera pamene anatuputsa dzanja lake lamanja pa mtima pake kulichotsa mchifuwa mwake, ndipo dzanja lake linakanthidwa ndi khate. Khate limayimira tchimo losachiritsika, ndipo makamaka mugawo lake lakumapeto. Ndipo abale, pamenepo ndi pamene dziko linali, pamene Mulungu anachotsa dzanja lake lamanja mchifuwa mwake, dziko linakanthidwa ndi khate lakupha, ndipo popata mankhwala ake nkomwe. Zilinso chomwecho usiku uno, chifukwa iwo sangalandire mankhwala. Mankhwala anapangidwa pa Calvary, koma anthu amafuna kutenga mankhwala opangidwa ndi anthu malo mwa mankhwala a Mulungu wa tchimo. Zindikirani, ilo silimabwera pang'ono-pang'ono monga khate limachitira, koma zonse mwakamodzi. Amene iye anatulutsa dzanja lake, ilo linakanthidwa, ilo linali lodzadza ndi khate. Zindikirani chimene Mulungu ananena tsopano, simudzasunthira pang'ono-pang'ono mutchimo, koma tsiku limene mudzadye, tsiku limenelo inu mudzafa, ndipo uko mkulondolo, tsiku limene mudzadye za iwo. Zindikirani, anali neneri mʼbusa amene anadzikantha yekha, iye anatenga mwalamulo la Mulungu ndipo anadzayika dzanja lake lomwe mchifuwa mwake, ndipo analitulutsa ilo lidagwidwa ndi khate. Neneri mʼbusa anachita zimenezo yekha, ndipo neneri mʼbusa wamkulu Yesu anachita izo yekha. Ine ndidzawika moyo wanga pansi, palibe amene adzawuchotse iwo kwa ine. Iye anali mʼbusa wamkulu, neneri mʼbusa wamkulu, palibe munthu adzawuchotse iwo kwa ine. Ndimazichita izo ndekha. Zindikirani, ilo silinabwere pang'ono-pang'ono, linabwera mu miniti. Mʼbusa wamkulu iye mwini anachotsa kulakwa kwathu, ndipo anadzikantha yekha, anatenga machimo athu ndipo anadzawayika iwo pa iye mwini. Nzosatabwitsa wandakatula analemba, pakati pa miyala yosweka ndi mlengalenga mandima, pulumutsi wanga anaweramitsa mutu wake ndipo anafa. Chomphimba chotseguka chinawulula njira, chisangalalo chakumwamba ndi tsiku losatha. Chinsinsi chimenecho chinali chili pa chifuwa cha Mulungu zaka zonsezi, yophimbidwa ndi dzanja lake lamanja Yesu. Mʼbusa wamkulu anadzitengera pa iye mwini kulakwa kwathu chifukwa cha ife. Yesaya 53:6 anati iye anati anavulazidwa chifukwa cha zolakwa zathu, iye anatungidzidwa chifukwa cha kuseruzika kwathu, chilango cha mtendere wathu chinali pa iye, ndipo ndi mikwingirima yake ife tachiritsidwa. Chinsinsi chamachiritsa Mulungu chagona muchifuwa cha Yesu Khristu, kapena Mulungu iye anali ku dzanja la manja la Mulungu, ndipo nkhosa yokhayo imene inagwira chinsinsi chake muchifuwa mwake ndicho chifukwa chimene mithunzi ya icho imenera nthawi zonse kukhala nkhosa. Woyamba unali nkhosa, wotsiriza unali nkhosa. Chifukwa chake iyo inkenera kubwera kwa mbusa kuti adziwe momwe angasamalire nkhosa zake. Inu mukumvetsa izo, zindikirani. Iye anavulazidwa chifukwa cha zolakwa zathu, anatundudzidwa chifukwa cha mphulupulu zathu, chilango cha mtendere wathu chinali pa iye. Zindikirani, ilo linabwera mwachangu ndipo linachoka mwachangu. Posakhalitsa dzanja la manja linatulutsidwa muchifuwa kachiwiri. Ndenda yoopsayo inaliita Pita pamene iye anatulutsa ilo kachiwiri. Ndipo pamene mbusa wankulu neneri nkhosa, pamene iye anati pa mtanda wa Kavari, pamene iye analipira chilango cha tchimo chifukwa cha ife tonse, iye anati watha. Tchimo linali litatha, chilango chinalipiridwa, ngongole inathetsedwa. Izo sizinatenge chaka, kapena pomalizira pake kulowa mmasiku a wokonzanso wina kapena china chake, izo zinamalizika pomwepo. Tchimo linabwera mkambindi pakulakwira lamulo la Mulungu, pakusoma wamodzi. Usiku uno abale anga, moyo wanu uli pamwamba pa gehena pa unyolo. Ndipo unyolo umenewo sikuphunzitsa kwina kwa theology ya ku seminary. Unyolo umenewo sikupembedza china chake kapena kachikhulupiriro kena pamene ukukhala nako. Unyolo umenewo ndi mawu a Mulungu. Yesu anawupatsa mtundu wa anthu mawu ake kuti azikhala nawo moyo, ndipo Eva anangoswa polumikizira pamodzi pa pang'ono pa iwo. Ndipo unyolo uliwonse sumakhala wamphamvu kuposa polumikizira pake wofokezetsa. Pamene muwachotsa mawu amodzi, icho chinali choyamba cha bukhu. Yesu anadzabwera pakati pa bukhu ndipo anati munthu sadzakhala moyo ndi mkate wokha, koma ndi mawu onse amene atuluka kuchokera mkamwa mwa Mulungu. Pamenepo panali pakati pa bukhu. Kumapeto kwa bukhu iye anati aliyense amene adzatenge mawu amodzi wamasulire molakwika mawu amodzi wachotsa mawu amodzi umu, ine ndidzachotsa gawo lake mu bukhu la moyo. Inu mukudutsa gehena mutapachikika pa mawu a Mulungu. Musalole kuti wina wake afinyire china chake mwa inu chimene sichili pakuti atero Ambuye. Oh, ine ndikuona chabwino, iwo amati ndithudi zonse ife tachita, zonse ife tachita. Icho ndi chimene mwina mwake ansembe akulu ndi iwo ankaganiza masiku a mbusa wankulu. Ndi chimene Eva ankaganiza. Ndi chimene Satana anamuuza iye. Ndithudi Mulungu sadzatero, koma iye anatero chifukwa iye anati iye akanadzatero. Ndipo ndicho chifukwa chimene iye achitenso izo lero. Zosadabwitsa monga iye anati, monga izo zinali masiku anowa mmene miyoyo eyi inapulumutsidwa ndi madzi, chomwechonso chidzakhala pakudza kwa mwana wa munthu. Mwaona apang'ono kwambiri, pakuti khwalala ndi chipata, ndipo yobabatiza ndi njira imene imatsogolera ku moyo. Ndipo apang'ono adzakhalapo amene adzayipeze iyo kuko kulondola, chifukwa yotambalala ndi njira imene imatsogolera ku chionongeko. Ambiri adzapita kumeneko. Pamene mbusa wankulu anakanthidwa, nkhosa yayikulu mneneri, pamene iye anakanthidwa kumbuyo uko, iye anati kwatha. Ndipo miniti imeneyo mwansanga mbusa atangokanthidwa zinali zitatha. Tchimo linathetsedwa, panalibenso tchimo, iwo anali oyera, chilango chinalipiridwa. Okhulupirira amene mayina awo analembedwa mu bukhu la moyo, okonzedweratu kuchokera ku maziko a dziko lapansi, zinatha miniti yomweyo imene Yesu anati kwatha. Iye mbusa wankulu ameneyo anali atabwerera nkhosa zake, zinali zitatha. Dzanja la manja la Mulungu linachotsedwa muchifuwa mwake, litakanthidwa. Kenako pa isala iye analibweza ilo. Amen. Analikanso muchifuwa mwake, ndipo analitambasulira ilo kudzafika kwa inu ndi ine. Maonekedwe a mawu ake kuti adzatiwombole ife kubwerera ku munda wa pachiyambi kumene tchimo linatichotsako ife. Chinsinsi chobisika cha mtima wake waukulu chinaululidwa ndi neneri mbusa. icho chinaululidwa ndi mbusa, neneri mbusa. Zosa dabwitsa mapira anarumpha ndipo anafuula pa tsiku limenelo. Zosa dabwitsa kuti dzuwa linabisa nkhope yake ndipo linafuulira chisangalalo. Zosa dabwitsa kuti chilengedwe chonse chinamasulidwa. Mphepo inagwedeza mitengo mpaka inagwedeza ndi kugwedeza ndi kusangalala ndi kulumpha. Iwo anamuona neneri mbusa pa phiri akuombola dzina lililonse pa buku la moyo. Ndipo izo zinaona kuti chikhalidwe chawo chomwe chinawomboledwa. Izo zinafuula ndipo zinalumpha, ndipo dziko lapansi linalowa mu chivomezi. Ndipo mapiri anang'ambika, ndipo miyala inagwa, ndipo dzuwa linalowa, ndipo chilichonse chinachitika. Monga msonkhano uliwonse, pamene mbusa aulula kwa inu kuti kwatha. Apo ine ndaonapo zolumpha ndi zachisangalalo, koma panalibe amene anavulala. Mapiri anatumphuka, ndipo iwo dzuwa linakalowa, ndipo chilichonse chinachitika, koma panalibe amene anavulala. Ndipo ine ndaonapo misonkhano kumene mphamvu ya Mulungu inaululidwa kwa anthu kuti iwo anali amfulu kwa dziko ndi zinthu za mʼdziko, ndipo chimwemwe cha Ambuye kudzadza mwa osonkhana. Iwo anayimirira ndi kufuula ndi kulira ndi kufuula pamwamba pa mawu awo chifukwa cha ulemerero wa Mulungu. Ine sindinaonepo chilichonse chopanga dongosolo. Iwo nthawi zonse anali momwemo mu dongosolo, chifukwa anali atazindikira kuti dzina lawo limene linali litalembedwa pa buku la moyo la mwana wankhosa maziko a dziko asanakhazikitsidwe. Neneri mʼbusa wankulu anali atawabweretsera iwo uthenga, ndipo iwo anapulumutsidwa. Neneri mʼbusa zilibe kanthu chimene magulu ena azipembedzo ankanena za iwo. Iwo ankadziwa chimene chinachitika, basi monga abusa aja anachitira kumbuyo uko. Iwo ankadziwa chimene chinachitika. Palibe munthu amene amakhala ndi ufulu wolowa pa gome lopatulika kuti azilalikira mawu mpaka iye atachita monga momwe Mose anachitira, kukumana ndi Mulungu iye mwini pa maziko amene palibepo wafiyoloji amene angamafotokoze iwo mophotchola. Mose anali pamenepo, zilibe kanthu momwe anthenga aku Israeli anati, oh, zinali zamkutu, iwe ukungoganizira kuti unaona ichi. Ndi zamkutu, inu simunakhoza kuchotsa zimenezo kwa iye. Iye ankadziwa, anali kumeneko, iye anali amene zinamuchitikira. Ndipo palibe munthu wa digirii ya theology kapena digirii ina ya udokotala amene ali ndi ufulu woyima kumbuyo kwa guwa kumadzinenera uthenga wa Yesu Khristu mpaka adakumana kaye ndi Mulungu maso ndi maso mulawira moto. Iye alibe ufulu wodzitcha yekha mthenga, chifukwa a theology onse mʼdziko sangakhoze kuzifotokoza izo mosichotsa kwa inu. Izo zinachitika kwa inu, inu munali kumeneko, inu mukudziwa za izo. Samala chimene wina aliyense anganene kapena mochuluka momwe iwo anganene, masiku anapita, izo sizili chomwecho. Iwe izo zinakuchitikira iwe, ndipo ndimolingana ndi mawu. Inde ndi chifukwa chimene Mose anadziwira kuti liwili limene linayankhula kwa iye linali liwu la mawu. Iye ankadziwa kuti Mulungu anali atamuuza Abrahamu, mbewu yako idzakayenda ulendo kwa zaka 400 koma ine ndidzakawawombolako iwo. Ndipo iye ankadziwa kuti zaka 400 zinali zitatha, ndipo iye anayitanidwa kuti akachite izo. Amuna ndi akazi, Mulungu analonjeza masiku atsiriza ano kuti iye adzatsamira mzimu wake pathupi lonse. Iye adalonjeza kuti iye adzatumiza ubatizo wa mzimu woyera, ndipo iye adzayitana mkwatibwi wopanda banga kapena khwinya. Iye analonjeza kuti adzachita zimenezo, iye adzachita zimenezo. Musamamvera zibusa aganyu awa, adzakusocheretsani inu. Mzimu woyera ndi mbusa woti azikudyetsani inu chakudya cha nkhosa kuchokera ku mawu awa. Izo nthawi zonse zimabwera ndi mbusa, iye ndi mbusa wathu. Mumvereni iye, inu ndi nkhosa za khola lake. Ngati inu muli, inu mumamvera liwu lake, osati chimene wina akunena, inu mumamvera chimene iye akunena. Liwu la chilendo, inu simumadziwa kanthu za ilo. Oh my, mvetserani kwa mbusa mneneri wa mphamvu kenanso, akuwatanthauzira ndi kuwadziwitsa kwa iwo. Yohane pamene iye anayima mu mtsinje wa Yorodani, taonani chimene iye ananena. Anali atayima pamenepo akulalikira, Iye anati, ola likubwera. Zindikirani, Yohana anali mwana wamwamuna wa wansembe. Iwo nthawi zonse ankatsatira mzere wa abambo awo. Umo ndi pomwe tinapezera mayina athu. Mwachilichonse chimene iwo ankachita, iwo amawatcha iwo chimenecho. Ndipo Yohane ankayenera kudzakhala wansembe monga abambo ake. Ndipo inu mukudziwa amayi ake pamene iwo anali oyembekezera. Mngelo wa Ambuye atakumana ndi abambo ake Zakariya, ndipo anapita ku nyumba kwa Elizabeti. Ndipo iye anali kale ndi miyezi 6 kuti akhale mayi. Koma iye analibe moyo, anali ndi mantha chifukwa mwanayo anali asanasuntheko ndi zachilendo. Ndipo mzimu oyera, mngelo wa Ambuye anaonekera kwa Mariya, ndipo anamuwuza iye kuti iye adzakhala ndi mwana osamudziwa mwamuna. Ndipo anamuwuza iye zomwe Elizabeti analili. Iye anakwera mʼmapiri a Yudeya kukamuwuza Elizabeti. Ndipo anakumana ndi Elizabeti, anamuwuza iye kuti adzakhala mayi. Ndipo samamvetsa zimenezo, osamudziwa mwamuna. Koma iye anati, mzimu oyera unandiphimba. Ndipo unanena kuti chinthu choyera ichi chimene chidzabadwa mwa ine chidzatchedwa mwana wa Mulungu. Ndipo ine ndidzamutcha dzina lake Yesu. Ndipo nthawi yoyamba imene dzina loti Yesu linayankhulidwapo pa mlomo wa munthu, mwana wa khanda wakufa mimba mwa mayi ake, anadumpha ndi chisangalalo ndipo anafuula. Ndipo anadumpha mimba mwa amayi, ndipo anali asanalandire moyo. Dzina la Yesu Khristu linayankhula moyo kukhala mwa khanda lakufa. Kodi icho chikuyenera kuchita chiyani mu mpingo umene umadzinenera kuti ndi wobadwa mwatsopano? Ndipo timakhala owawasa ngati mabhampu pa chipwete ndi kumazisiya zinthu zoterezo kumapitirira. Ndipo kumaopa kudzuka ndi kuchitira umboni zomwe mukukhulupirira ndi kutsutsa za mkutu zonsezi kumupanga Yesu Khristu yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Ndi nthawi ya Krismasi, tulukaniko kwa ma Santa Claus ndi zinthu, mutalikirane ndi za mkutu za malondazi. Ndipati munamvapo za Santa Claus mu Baibulo, ndi nthano za Chiroma. Palibepo chilichonse kwa izo komwe, palibepo chinthu choterocho. Musamaphunzitsa ana anu za mkutu ngati zimenezo, pamene tsiku lina inu mudzayenera kuti mumuwuze iye kuti iyo inali nkhani ya khungu, iye kuti munamunamiza mwana wanuyo. Ndipo izo zidzavulaza umboni wanu wokhudza Yesu Khristu. Iye adzati, mwina mwake icho ndi chinthu chomwecho. Mwiyikenipo Yesu Khristu, mʼbusa neneri wamkulu, abwerere ku Krismasi kumene iye akuyenera kukhalako. Zindikirani, mvetserani kwa neneri uyu Yohane, pamene iye wayima pamenepo. Ife tonse tikudziwa kuti iye anali mʼbusa neneri wamkulu. Tsopano iye anali ndi uthenga. Ngeroyo ankadziwa kuti iye akufuna kuti amudziwitse Yesu. Tsopano sakanatha kupita ku seminari ina. Iwo akanati, tsopano inu mukudziwa kuti dokotera wakuti ndi wakuti ndi munthu oda atenge malowo. Tsopano inu mukuyenera kumudziwitsa iye, ndipo inu mukudziwa zimenezo. Basi mwaona, iye sakanatha kusakanikirana ndi munthu. Pa usinkhu wa zaka 9 tinawuzidwa anapita ku chipululu kukakonzekera pamaso pa Mulungu. Uko ndi kumene abusa amachokerako. Zindikirani, uthenga wake sunali ngati wa theology wokhala ndi mawu ena akulu ofufuma a mulingo wina wake. Iye anati, oh inu kambado ka njoka, kumamuwuza munthu wachipembedzo. Inu gulu la njoka, ndi zimene iye anakaziona mʼchipululu. Ankaona njoka, chinthu chotsikitsitsa chimene iye anachipezako chinali njoka. Ndipo iye anawatcha ansembe amenewo ndi atsogoleri ndi atheology a tsiku limenero gulu la njoka. Anati, ndani wakuchenjezani inu ku mkwiyo uli mkudza? Musayambe kunena ndife aichi ndipo ndife aicho, pakuti ndinena kwa inu kuti Mulungu ndi wokhoza miyala iyi kudzutsa ana kwa Abrahamu. Miyala zimene iye ankaziona mʼchipululu. Komanso ngwangwa yayikidwa pa muzu wa mtengo, ndi zimene iye anakhala akuziona. Njoka, mitengo, chipululu. Ndipo mwaona umenewo unali uthenga wake. Iye sankawadziwa mawu akulu ofufuma adokotala wina wamkulu wa umulungu wokhoza kuwafotokoza iwo onse mophotchola. Iye ankangolalikira ndendende mzere wa chilengedwe. Ndi chimene ife tikuonetsa pano, ndodo ya mʼbusa, mʼbusa, nkhosa, mzere wa chilengedwe. Kuti iye anachita chiyani? Iye anali ndi chinthu chachikulu choti achite. Iye anali mmodzi amene akanadzamudziwa Mesiya. Iye anati, ndikuti iye wayima pano pakati panu tsopano, ndipo inu simukumudziwa iye chifukwa theology yanu yakumangirirani kwambiri. Simukudziwa pamene inu muli. Siku lina Yesu anabwera akutulukira, iye anati, Taonani, apo pakubwera mwana wangosa wa Mulungu amene achotsa tchimo la dziko lapansi. Mwana wangosa, haleluya, chitetezero chenicheni. Apo pakubwera chimene nkhosa iliyonse yochokera munda wa Edeni kumatsika ikayimira. Munthu wamba akuyenda kumapita ku mtsinje. Iwo anati, Yohane, iwe wadziwa izo bwanji? Ine sindinaone chinthu chimodzi chosiyana. Koma ndikuchitira umboni. Ndinaona mzimu wa Mulungu kutsika ngati nkhunda. Ndipo liwuli kuti uyu ndi mwana wanga wokondedwa, mwa iye ndikondwera kukhalamo. Taonani nkhunda ndi mwana wangosa. Mukuona? Eya. Bwanji zikanakhala a, bwanji zikanakhala kuti chinali china chake, bwanji ngati ikanakhala nkhandwe, idayima pamenepo. Yabwino, mwana wangosa ameneyo sakanapita pa, kapena nkhunda ija, Mulungu anadzimira yekha ndi nkhunda, yofatsitsitsa kwambiri pa mbalame zonse za mlengalenga. Mwana wake ndi nkhosa, yofatsa kwambiri pa nyama zonse pa dziko lapansi. Mwaona, mbalame yoyera yakumwamba, osati khwangwala, osati mphamba, koma nkhunda. Osati nkhumba koma mwana wangosa chikhalidwe china chilichonse sichikanagwirizana limodzi. Ndipo zindikirani pamene nkhunda inadza pa mwana wangosa iye inamutsogolera iye osati momwe iye akanachitira koma momwe atake akanati amutsogolere iye umo ndi momwe mwana wangosa weniweni alili lero. Oh, nkhosa za nthawi ya Krismasi, kodi simukudziwa kuti Mulungu amangotsogolera ndi mawu ake ndiwondodo yake. Zindikirani palibe chimene chinachitika, koma Yohana anati ena onsewo sana iwone iyo, koma ndikuchitira umboni, ine ndinayiona iyo kumuonetsera. Taonani mwana wangosa wa Mulungu amene achotsa machimo a dziko lapansi. Ndiloleni tsopano ndikuonetseni uthenga wanga wa Krismasi, ndipo pamene ndikutseka tsopano, Yesu Kristu yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse ndi mwana wangosa yemweyo. Iye ali basi mwana wangosa lero monga momwe iye analili nthawi imeneyo. Iye ali panobe basi monga iye analili kumeneko, chifukwa mawu ake ndi omwewo. Kulikonse kumene awiri kapena atatu adzasonkhana mu dzina langa, kumeneko ine ndidzakhala pakati pawo. Ndizo ndendende chimene iye ananena. Iye samasintha nkomwe. Iye ndi Mulungu mawu. Iye samasintha nkomwe. Akuzipatsabe nkhosa zake ndi kuzidyetsa izo pogwiritsa ntchito mʼbusa wake neneri. Chakudya cha nkhosa zake poyamba, osati kwa wafiyoloje, kwa nkhosa zake. Iwo sadzatero, koma ena aja angadye bwanji iwo, koma anzeru. Zindikirani ichi. Koma anzeru ndi alunda ophunzitsidwa bwino pa dziko. Amafunabe kunena kuti kuli Santa Claus. Ndipo kuli zopeka za mitundu yonse ndi zinthu zimene iwo amazipembedza. Chifukwa iwo sangamulandire iye mawu. Chifukwa muzipembedzo zawozo, iwo sakwanirana ndi zofuna zawo. Abusa aganyu amakono atsikuli. Aganyu ochokera ku kachikhulupiriro amene angafune kukulumikizitsani inu pansi pa mbuzi imodzi, inu musakhulupirire zimenezo. Iwo adzakutsogolerani inu ku malo ophera nyama. Bereni mbusa wamkulu amene anabadwa zaka 1900 zapitazo mwezi uno. Nthawi zina kuteliko muthenga wake unadzabusa woona amene ankadziwa kusamalira nkhosa. Ndikuzindikira iwo akufuna be izo, iwo sangawukomereze iwo lero chimodzimodzi basi monga iwo sanachitire nthawi imeneyo. Kwa izo sizigwirizana ndi kumverera kwa mpingo wawo. Iwo amawatembenuza mawu amenewo ndikuapanga iwo kuti agwirizane ndi bungwe lawo. Ndipo iwo sangalalikire mawu. Iwo sangatero, iwo amati chabwino zimenezo zinali za masiku atumwi. Izo sizimatanthauza ichi, izo zimatanthauza ndendende basi chimene iwo akunena. Iwo samaso aliyense kuti watanthauzira iwo kwa iwo. Tsopano tiyeni kwa ola lino tiweramitse mitu yathu ndi mitima yathu kufumbira mnthaka.
To see and receive the life.
Ndipo tifulumire msanga kwenikweni wakukhola kuti tikaone ndi kukalandira kuwala kumene mawu awa akuwabweretsa kudzera mwa mʼbusa. Mneneri mʼbusa wamkulu Yesu Khristu mwana wa Mulungu. Ine ndayankhula nanu motalika. Mwina mwake sindinawakonze mawu anga monga momwe atsogolera chipembedzo akanachitira. Ine sindiyesera kuchita zimenezo. Ine ndimayesetsa kuwayankhula iwo monga momwe iye akuwaperekera iwo kwa ine. Koma kodi inu mukuona chifukwa chimene ankayenera kukhala abusa, enawo anali ophunzitsidwa kwambiri mulingaliro linalo, mpaka iwo saka na walandira iwo. Ndipo lero tili nawo oyang'anira a mitundu yonse, a mzigawo, mabishopu, ansembe, makardinolo, mapapa, chilichonse mdziko kuyesetsa kuti azititsogolera ife. Koma Mulungu anatipatsa ife mbusa, ndipo mbusa ameneyo ndi mzimu oyera. Ndimvereni ine tsopano, pamene iye osati lingaliro, iye ndi dzina la umwini. Amene iye mzimu oyera adzadza, mzimu wachoonadi, iye adzalula zinthu izi kwa inu zimene ine ndazinena kwa inu. Ndipo adzakuonetsani inu zinthu zimene zili mkudza. Ameneyo ndi mbusa wankulu. Ameneyo ndi mbusa amene Yesu anamusiya. Ndipo mzimu oyera unalemba Baibulo. Baibulo linanena choncho. Amuna akale osunzidwa ndi mzimu oyera ankalemba mawu. Tsopano, kodi mzimu oyera ungakukokereni inu kukachikhulupiriro? Kodi iwo ungakukokereni kuchinthu chimene mawu awa sakunena? Bwanji, izo zingakhale zosatheka kwathunthu. Mzimu oyera ungakhale wabodza ngati iye atanena kuti ichi ndi chimene mukuyenera kuchita. Ndipo kenako nkutembenuka ndi kuti ayi, iwo unalakwitsa. Ndipo inu muzichita zimene mpingo umanena kuti muzichita. Tsopano, ngati mwakhala mukumvetsera kwa china chake, china chakukokerani inu kutali ndi chenicheni, mbusa woona amene adzakutsogolereni inu ku mawu, mzimu oyera. Ndipo inu mulibe chokuchitikirani, ndipo mulibe umboni wa mzimu oyera moyo wanu. Mene popanda, Mulungu ndi mmodzi. Mulungu ndi yekhaya amene ali nawo moyo wa muyaya. Ndipo iye ndi moyo wa muyaya. Ndipo chilichonse chimene chinali ndi chiyambi chili nawo mapeto. Ndipo ngati mwango okhala membala wa mpingo, iwo unali ndi chiyambi. Koma mawa Mulungu alibe chiyambi, Mulungu alibe. Ndipo pamene iwe ubadwa mwa Mulungu, iwe umabadwa mwa mawu. Zikatero umadzakhala mwana wa Mulungu. Ndipo dzina lako linayikidwa pa buku la moyo la mwana wa ngosa, maziko a dziko lapansi asanakhazikitsidwe. Ndipo iwe mtundu wa tsitsi umene uli nawo, mtundu wa maso amene uli nawo, msingu umene iwe ulimo, Mulungu anakuona iwe maziko a dziko lapansi asanakhazikitsidwe. Ndipo iye anakuona iwe munthu monga momwe iwe ulili. Ndipo ngakhale patabwera zaka miliyoni, komabe palibe chimene chingakulepheretsa iwe kuti ubwerere ku chithunzi changwirocho chimene Mulungu anakusankhira iwe pachiyambi. Nkhosa zanga zimamva liwulanga, mlendo izo sizidzamutsatira. Ndipo ngati simunalandire moyo wa muyaya umenewu usiku uno, ndipo inu mukuyang'ana pa nkhani yopeka ya mwana atagona mu modyera ng'ombe ndi gulu la amuna anzeru, pamenepo musakhulupirire zinthu ngati zimenezo. Ndikuyesera kumaganiza chabwino ndi khala wabwino, ndipo ndidzachita ichi, ndipo ndidzajoyina mpingo, ndipo ndizo zonse zimene ndikuyenera kuchita. Inu matayika, ngati mulibe moyo wa muyaya, inu mungakakhale bwanji moyo kwa nthawi zonse? Inu mukhoza kutenga mbewu ya chimanga, ine sindikusamala momwe ikuonekera yangwiro. Inu mukhoza kuyi sayansi inapangapo imodzi yomwe mukhoza kuyitsegula. Iti ndi chinyezi chomwecho, mtundu omwewo wa mtima, zinthu zomwezo zimene mbewu imene imalimidwa kumunda ili nayo. Chinthu chomwecho, inu mukhoza kuzika izo mulabotale, ndipo simungathe kuzisiyanitsa. Inayo ingapange buledi wachimanga mwabwino kwambiri monga inayo. Ina ingapange mtundu omwewo wa makonifurekisi. Koma njira yokhayo imene mungadziwire izo, ndikuzikwirira izo. Imodzi imene munthu anapanga imakhala pamenepo imavunda ndipo simatulukanso. Koma imene Mulungu anayipanga imakhala ndi nyongolosi ya moyo. Iyo imakhalanso moyo. Mukhoza kumutsanzira mkhristu, mukhoza kupita ku charichi ngati mkhristu, inu mukhoza kulemba dzina lanu pa buku ngati mkhristu, inu mukhoza kujoyina chipembedzo ngati mkhristu. Zimenezo zikhoza kukhala zabwino, mapokhapokha ngati moyo wa mweya umenewo uli mwa inu, chimene mbusa wabwino ameneyo anaperekera moyo wake kuti adzadzigawanize. Pamene Mulungu anatsika pa Pentecoste, iye anatsika mu mpira wa moto monga iye anachitira pa phiri la Sinai, monga iye anachitira kwa mbusa woyamba Mose. Ndipo pamene iye anabwera pansi, iye anadzadzigawaniza iye mwini malilime a moto amene anakhala pali yense wa iwo. Mulungu kudzigawaniza iye mwini mwa anthu ake. Ndipo pokhapokha mulandira icho chimene Petro ananena kuti ndi chakwa inu, ndi kwa ana anu, ndi kwa iwo akutali. Anzanga, musamvere nthano iliyonse ya theology, inu mubadwe kachiwiri. Ndipo pamene inu mutero, mzimu umene uli mwa inu ndi gawo la Mulungu. Ndipo umachitira umboni mawali onse a Mulungu kukhala choonadi. Ngati inu mulibe chokuchitikirani chimenecho, tiyeni tsopano tifulumire kupita modyera ng'ombe mawu. Tiyeni tithamangire ku Baibulo. Tidalikirane ndi machariti okongoletsedwa otchulidwa ndi mafiyoloji awa. Tipite mwagira ng'ombe mweni mwenimu, mawa Mulungu, kumene Mesiya amadziwitsidwa ako. Ndi mitu yathu yoweramitsidwa, tiyeni tipemphere. Wokondedwa Mulungu, ndizo zonse zimene ine ndikudziwa kunena pa nthawi ino. Ife tikuyandikira Christmas, misewu yadzadza ndi amuna ndi akazi, anyamata ndi atsikana, akukankha, akududha, akuyesetsa kuti agule mphatso kuti akapereke kwa wina wake amene angawapatsenso chimodzimodzi. Anthu ambiri amene amadzitcha okha Khristu ali kunja mmisewu akugula ndudu mowa ngati mphatso za Krismasi. Mulungu, zikuoneka ngati iwo akuponyera izo mobwezera pa nkhope yanu. Maphunzitsa nawo zopeka zina za Chiroma, theology ya chikunja ya Nicholas Woyera.
Some myth that's easy accepted by the world.
Ndano ina imene imavomerezedwa mophweka ndi dziko, ndipo amakana Khristu weniweni wa Krismasi, mwana wankhosa weniweni. Mulungu, ine ndikupemphera usiku uno kuti pamene tili ndi mitu yathu yotembenuzidwira ku fumbi kumene inu munatitengako. Inu munamuwuza Abrahamu kamodzi, mneneri mʼbusa wankulu, tuluka Abrahamu, ndipo kawerenge mchenga umene uli mbali mwa nyanja. Ndipo iye anayankha, iwo ndi osawerengeka, ine sindingathe kuwerenga. Kenako inu munati, yang'ana mwamba, ndipo werenge nyenyezi. Ndipo iye anadziwa kuti izo zinali zosatheka. Ndipo inu munati kwa iye, chomwechonso mbewu yako idzakhala. Ife tikuyang'ana pa uthenga uja kwa mʼbusa mneneri, kuchokera kufumbira pansi mpaka nyenyezi zakumwamba, kuti ngakhale pangakhale imfa mʼmatupi athu achivundi ndi kutitengera ife kufumbi, pali moyo umene ungatiukitse ife kupita ku nyenyezi. Monga inu munanena kwa mneneri wanu wankulu Daniele, ndipo iwo amene adzamdziwa Mulungu wawo masiku otsiriza adzachita zazikulu. Ndipo iwo amene adzatepenuzira ambiri kuchilungamo adzawala kuposa nyenyezi kwa nthawi za nthawi. Ambuye Mulungu, mlengi wankulu amene anali wofunitsitsa kwambiri kubwera pa dziko lapansi maonekedwe a Yesu kuti munthu adzadziwe chimene Mulungu anali. Ndipo inu munali mmodzi yekhayo amene mukanakhoza kutenga chilango cha imfa, panalibe mngelo, panalibe mlowa malo amene akanachita zimenezo. Inu munali mmodzi amene munapereka chilangocho, ndipo inu nokha mukanachichotsa molungama icho. Ndipo pokhala mzimu, inu simukanakhoza kufa. Koma inu munasandulika thupi kuti inu mudzakhoze kufa ndi kudzakhala mwana wankhosa kuti inu mudzachotse tchimo la owomboledwa anu amene inu munayenera kuwawombola iwo ndi magazi anu omwe. O, nkhaniyo ndi yopambana kwambiri, Ambuye. Imadutsa pa mitu ya ambiri. Ganiza Yehova wang'ono atagona modyera, yankayenera kukhala ngati mwana. Yehova wang'ono wobalira mukhola, Yehova wang'ono akusewera ndi ana mu msewu, Yehova wang'ono wa usinkhu wa zaka za mmatini, Yehova wang'ono mwana wa sukulu, ndipo Yehova wamphamvuyo. Inu munatenga malo onsewa, ndipo kenako Yehova mwana wankhosa, Yehova mneneri. Ndipo inu munadzakhala zonse izi kuti inu mudzakhoze kuvutika ndi chilango cha tchimo ndi kudzatipatsa ife moyo wa muyaya.
Give us, oh,
tikhululukireni ife, oh,
we poor
ife zolengedwa zosauka zosayenera za dziko lino. Ife tachititsidwa manyazi usiku una mbuye amene ife twerenga zimene inu matichitira ife ndipo zabangono kwambiri zimene ife tachita pobwezera momwe inu munabwerera mmasiku atsogolera chipembedzo akulu momwe inu munaliwololera kulima ndi kunyazimiritsa mawu a Atate momwe inu simunanyengerere pa malingaliro awo ndipo lero zikuoneka ngati palibe amene akufuna kuyimirirapo ndi kuwatcha mawu akhalebe mawu ndipo osanyengerera ife tikupemphera Mulungu inu mutikhululukire ife pa zinthu izi zimene ife tazinyalanyaza kwambiri ndipo mulipatse ife usiku uno mitima mwathu pamene ife tikupereka kwa inu ngati modyera ndipo ife tikudziwa kuti nthawi iliyonse imene Khristu wopachikidwayo walandiridwa pamakhala kubadwa mwatsopano pamakhala nkhosa yobadwa kumene kumakhala kuyimba kumwamba ndi angelo ochimwa mmodzi amene walapa angelo amayimbanso ife tikupemphera Mulungu kuti ngati pangakhale ena usiku uno amene sakukudziwani inu ngati mbatso yeniyeni ya Mulungu ngati mpulumutsi wawowawo osati kungokhala mwakuganiza kwa mmalingaliro koma mwakubadwa mwatsopano pobadwa mwa mzimu wanu mulole iwo aulandire iwo pakali pano Ambuye ndi mitu yathu yoweramitsidwa ndipo ngati pangakhale mmodzi Ambuye amene sanachite izi mulole mitima yawo ilandire chimwemwe tsopano ndipo akampeze monga abusa akale modyera mwa mtima wawo mawu mesiya amene atsimikiziridwe kwa iwo ngati mzimu oyera mbusa wamkulu wa tsikuli ife tikupempha izi mu dzina la Yesu pamene ife tili ndi mitu yathu yoweramitsidwa ndipo ine ndikudalira mitima yathu yaweramitsidwa inu mungatero mbale wanga wokondedwa ngakhale iwe utakhala membala wa tchalichi ndipo ine ndikuyembekeza kuti sindinakupwetekeni inu kuonena zimene ndanenazi ine ndi chabwino kukhala wa tchalichi ife tiyenera kuchita zimenezo koma mbale basi musamangovomereza izo mukuyenera kubadwa kachiwiri icho ndi chimene mneneri mbusa wamkulu ananena mukuyenera kubadwa mwatsopano iye ananena izo kwa wafioroje mukuyenera kubadwa mwatsopano ndipo mukabadwa mwatsopano sizimangokhala chifukwa chakuti mumakhulupirira iwo amati iwe umabadwa pamene iwe wakhulupirira koma baibulo linati mdyerekezi amakhulupirira nayenso tsopano zindikirani sizimenezo ayi ndi chokuchitikira ine mukuti chabwino ine ndakhala moyo wabwino chomwechonso atumwi ankachita koma iwo anali asanabadwe kachiwiri kufikira atalandira mzimu oyera iwo anali asanatembenuke nkomwe mpaka iwo atalandira mzimu oyera ino mukukumbukira usiku asanamupereke kapena pamene anamupereka kumupereka kusanachitike Yesu anati kwa Simoni Petro iwe ukadzatembenuka ndiye udzawalimbikitse abale ako ndipo Petro anamutsata iye zaka zitatu ndi theka ndipo ankatulutsa ziwanda ndi kuchiritsa odwala anali atalalikira uthenga ndipo komabe molingana ndi mawu anali asanatembenuke nkomwe tsopano kodi mungafune mtundu umenewo wa wamtumiki mumtima mwanu usiku uno ngati mukufuna iwo kwenikweni sizimapanga kusiyana kulikonse chimene wina wake anganene iwo ndi woona mbale mulongo ine ndikudziwa kuti zimenezo ndizoona kodi mungatero pamene mutu uliwonse waweramitsidwa ndipo diso lililonse latsekedwa osati kwa ine ndine munthu chabe mbale wanu koma kwa Khristu mungakweze dzanja lanu ndikuti ndikukhulupirira iwo ndipo ndikumufunadi Khristu ameneyo mumtima mwanga Khristu weniweni wa Krismasi kodi mungakweze dzanja lanu tsopano Mulungu akudalitseni izo nzabwino Mulungu akudalitseni inu nanunso Mulungu akudalitseni inu mayi manja paliponse mulole izo zichitike mbale mulole izo zichitike Mulungu mulole izo zichitike mzanga mudzadzidwe ndi mzimu wa Mulungu kodi zimapanga kusiyana kotani chimene wina aliyense amanena kumbukirani ndi moyo wanu ife tikhoza kusadzakhala pa dziko lapansi mmawa ife tilibe chitsimikizo cha moyo wina woposa umene ife tikupuma mphuno zathu tsopano ife mwina tikhoza kusapanganso kupuma kwina wokha chisomo cha Mulungu ndipo icho nchabwino wanji silibe kanthu momwe wakhalira wabwino ndi chimene Yesu anati pokhapokha ngati munthu abadwa kachiwiri, iye mwanjira iliyonse sadzalowamo. Tsopano ndikudziwa matchulidwe a chimene kubadwa kachiwiri kuli. Koma tiyeni tingoona chimene chinachitika mu Baibulo pamene Yohana abadwa kachiwiri. Petro anali wokhulupirira, atumwi anali wokhulupirira. Koma iwo anali asanabadwe matsopano mpaka mzimu woyera utawagwera iwo pa Pentecoste. Tsopano ankadabwa chimene chinachitika. Ndipo Petro anati, ndiyena onsewo, inu amuna a Israeli, ichi chidziwike kwa inu, Yesu wa ku Nazareti, munthu wovomerezeka ndi Mulungu, mwa inu, mwa zizindikiro, ndi zozizwitsa, ndi zodabwitsa. Zimene Mulungu anachita mwa iye, iye amene anadziwidiratu, ndi gulu lokhazikika, inu munamutenga ndi manja oipa ndi kumupachika. Amene Mulungu wamukitsa, ndipo ife ndife mboni zake. Iye wachita izi zimene inu mukuona, ndi kumva tsopano, ndipo ndimogwirizana ndi malemba. Ndiyeno pamene iwo anamva izi analaswa mu mtima mwawo, ndipo anati, amuna ndi abale, tingadani kuti tipulumutsidwe? Petro anati kwa iwo, lapani. Tsopano mzanga wakatulika wakhala apa, amene ine ndikudziwa za anayi kapena asanu a inu mwakhala pano. Ine timakambirana izi ndi wansembe wanu, mwina mwake osati wansembe wanu, koma mmodzi wa ansembe ya katolika. Iye anati, Yesu anaopatsa mpingo mphamvu yokhululukira machimo. Aliyense amene iwe umukhululukira, kwa iwo akhululukidwa. Aliyense amene mudzasunga machimo ake, kwa iwowo asungidwa. Izo nzoona. Koma tiyeni tione momwe iye anachitira izo, momwe atumwi anatsatirira kutuma kwake. Osati molingana ndi momwe wansembe amachitira lero. Koma kodi wansembe woyamba anachita chiyani? Ngati mukufuna kumutcha iye chomwecho, Petro, amene anali ndi mafungulo a ku ufumu, iye ananena kuti, zichita motani izo? Iye anati, lapani, aliyense wa inu, ndipo mubatizidwe mu dzina la Yesu Khristu, kuloza ku chikhululukiro cha machimo anu, ndipo mudzalandira mphatso ya mzimu woyera, pakuti lonjezo lili kwa inu ndi kwa ana anu ndi kwa iwo amene ali kutali, ngakhale onse amene Ambuye Mulungu wathu adzawayitana. Ndipo ngati Mulungu akuyitanabe, chochitika chomwecho chili kwa inu ngati mungatsatire mankhwala omwewo. Ngati osonkhana ano amakhulupirira zimenezo ndi mitu yanu yoweramitsidwa, nenani amen. Ndiye chilichonse choperewera pa zimenezo ndi chosiyana ndi mawu, ndipo simolingana ndi mʼbusa. Ambuye Yesu, iwo ali mʼmanja mwanu tsopano. Ndikupemphera kuti mtima uliwonse wotseguka usiku uno, umene ulibe Khristu, Mesiya, ndipo Khristu ndi mawu odzozedwa, akuonetseredwa. Ndipo ngati pali mitima yotseguka usiku uno imene ilibe Mesiya, mphatso yeniyeni ya Krismasi, mphatso yeniyeni ya Krismasi imene ilipo, imene Mulungu anapereka ku dziko lapansi, ndi kuyilengeza iyo ku dziko lapansi kudzera mwa abusa a mwana wankhosa wake, chitetezero cha tchimo. Ndipo ngati mtima umenewo watseguka usiku uno, ikani mmenemo Ambuye mawu a Mesiya alero. Ife tikuwapereka iwo kwa inu mu dzina la Yesu Khristu mwana wanu. Amen. Kodi inu mumamukonda iye? Kodi inu mumamukhulupirira iye? Funani inu poyamba ufumu wa Mulungu ndi chilungamo chake, zinthu zina zonsezi zidzawonjezeredwa kwa inu. Anzanga, tisanabalalike, ndikufuna kuti ndinene ichi. Nthawi zambiri sindimamvetsetsedwa kwambiri. Ndili ndi uthenga wochokera kwa Mulungu, ndipo ndikuyenera kulengeza uthenga umenewo posatengera chilichonse. Ine ndikudziwa kuti iwo sumamvetsetsedwa. Ngati iwo kanati usamatero, ndiye iwo sukanakhala uthenga wa Mulungu. Iwo sukanakhoza kukhala. Pali zovuta zambiri masiku ano kuti iwo usamvetsetsedwe. Ine ndikukhulupirira kuti Mulungu ali ndi anthu muchipembedzo chilichonse ndi bungwe la mdziko. Ndipo sikuti ine ndikutsutsana ndi abale anga. Ine ndinabwera kuno ku Tucson zaka zitatu zapitazo, ndipo ndinali ndi msonkhano ndi inu atumiki uko kwa mbale Gilmo. Ndipo panafunsidwa kodi ine ndinabwera kuno kudzambitsa mpingo. Ine ndinati, ayi bwana, ndabwera kuno kudzakuthandizirani inu. Koma ine sindinafunsidwebe mzaka zitatu, komabe chimodzi-modzi ine ndili kuno kuti ndidzakuthandizireni inu. Ine ndili kuno kuti ndidzagwirane manja ndi inu, osati kudzajoina mabungwe ndi inu, koma kudzagwirana manja ndi mtima ndi inu pa mawu a Mulungu, kudzayesetsa kulalikira uthenga kwa moyo uliwonse wotayika ndi munthu aliyense wosowa amene alipo pansi pa kuwomba kwa maliwo athu. Ine ndikudzipereka ndekha kwa Mulungu usiku uno ndi mtima wanga wonse. ndi zonse zimene zili mwa ine. Ndilibe zochuluka zoti ndizipereke. Ine sindingabweretse rubani, mure, ndi golide, chifukwa ine ndilibe. Koma zonse zimene ndili nazo mwa ine mwini, zimene Mulungu anandipatsa ine moyo uno. Ine ndikuzipereka izo kwa iye mwatsopano usiku uno, pa chodyera cha mawu ake mu mtima mwanga. Ndipo ndikumulonjeza iye kuti ndima ndi mawu amenewo, ngati iye ati andilole ine kuti ndikhale moyo chaka china. Mokhulupirika basi momwe ine ndingayimire, kulalikira chidutsa chilichonse cha iwo, ndikukhulupirira chidutsa chilichonse cha iwo, chotero ndithandizeni ine Mulungu. Kodi inunso mochita chimodzimodzi ndi ine, tirandireni ife Ambuye. Ife tikulandira mphatso yanu ya Krismasi, Mesiya, mawu odzozedwa amene akutsimikizira kukhalapo kwanu ndi ife Ambuye. Mosalabadira kachikhulupiriro kapena chipembedzo, ife tikudzipeza tokha lero, dziko likupasuka, ndipo apa Mesiya wamkulu wayimirira atatambasula manja ake, Yesu Khristu yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse, amene anapanga malonjezowo kuti mumasiku otsirizano mpingo udzakhala bungwe kwambiri mpaka iwo udzapita kukalowa mu Laodikaya. Ndipo ife tikuziona izo lero Ambuye. Kodi tingachite chiyani, okondedwa Mulungu? Ine ndingachite chiyani? Ndithandizeni ine ndi azibusa ena Ambuye kuzungulira dziko, azibusa amawu kuti tikalengeze iwo Ambuye mu chaka chikubwerachi. Tithandizeni ife Ambuye, ife tikupemphera. Ipatseni ife za chikondi chanu ndi mzimu wanu ndi kuwala kwanu. Tikudzipereka tokha usiku uno kumawu anu ndi kukuitana kwanu. Mu dzina la Yesu Khristu tikulandira mphatso yanu ya Krismasi, mawu a Mulungu akusandulika thupi mwa ife. Ameni. Ine ndimakonda nyimbo za mpingo. Paulo anati mu Baibulo, pamene ine ndinayimba, ine ndinayimba mu mzimu, ndimalalikira mu mzimu. Pamene ine chilichonse chimene ine ndichita, ine ndimachita icho chonse mu dzina la Yesu Khristu. Tsopano pokhala kuti izi zakhala zovuta pa inu, ndipo ine ndimakuyamikirani inu. Ine ndikubwera ndi uthenga uwu. Nthawi zina zimaoneka ngati ine ndimangodana nazo kuti ndinene izo. Komabe ndine wokakamizidwa abale. Ngati sindichita zimenezo ndine wachinyengo. Ngati sindichita zimenezo ndine wompereka kuchikumbu mtima changa chomwe. Ndiponso changa chomwe chikhulupiriro changa mu mawu a Mulungu. Ndikuyenera kuchita zimenezo, osati kuti ndikhale wotsutsa, koma kuti ndikhale woona kumayitanidwe anga. Ndipo ine ndikufuna kuti ndikuthandizeni inu nonse. Ndikufuna kuchita chilichonse chimene ndingathe. Tsopano tiyeni tiyimbe imodzi mwa nyimbo zopambana ya nthawi zonse. Ndimayikonda iyo kwambiri. Ine ndimkonda iye. Inu mukudziwa ndikukhulupirira ngati ife tonse tikanamamukonda iye, bwenzi tikuchita chimene iye anatiuza ife kuti tizichita. Mukundicha bwanjine Ambuye, ndipo samachita zinthu zimene ine ndakulamulani kuti muchite. Mumanditcha bwanji ine Ambuye, ndipo kenako osachita chimene ine ndinakuwuzani kuti muchite? Kodi mungakonde kumvera mʼbusa wa ganyu amene angati lembani dzina lanu pa bukhu, ndipo mujoine, tengani mgonero uwu, ninani ichi, ndipo zonse zili bwino? Pamene mʼbusa wamkulu mwini wake anati, kukapoka munthu atabadwa kachiwiri, sangathe kuona ufumu wakumwamba. Ndipo yang'anani pa theology ophunzitsidwa awa tsiku limenelo, ophunzitsidwa oyera, kukhala moyo oyera, alibe chimene tingafanizitse nacho lero omwe iwo ankakhalira. Ndipo kodi mʼbusa wamkulu anawatchaiwa chiyani? Anati, inu ndi a atate wanu mdierekezi, chifukwa iwo sanatero. Iwo anawazindikira mawu, koma mawu a tsiku lina, osati mawu a tsiku limenero. Ngati iwo anazindikira nthawi ya Nowa, izo zonse nzabwino. Imeneyo inali nthawi ya Nowa, koma izo sizikanagwira ntchito mu nthawi ya Mose. Ndipo nthawi ya Mose sikanagwira ntchito mu nthawi ya Khristu. Mukuona? Nthawi ya Luther singagwire ntchito mu nthawi ya Wesley. Nthawi ya Wesley singagwire ntchito mu nthawi ya Pentecost. Ndipo Pentecost yachita chinthu chomwechomwecho chimene ena onsewa anachita. Tsopano, ndani wandithandiza ine masiku apitawo? Ndakufunsani inu. Pamene tsamba la udzu litulukira, ndi chiyani chimenecho? Chiyani? Pamene tsamba la tirigu litulukira, Yesu anati, pokhapokha ngati njere ya tirigu igwera mu nthaka, chimachitika ndi chiyani pamene mbewu ya tirigu kapena tirigu akagwira munthaka. Chinthu choyamba chimene chimatuluka ndi tsamba lalingʼono ndi simangatiligwa amene analowa pansi. Taonani chilengedwe, sizimakhala monga njere yomwe inalowamo, koma ndi chonyamulira moyo wa njere chimene chinabwera. Wosakhulupirira uja amene analemba bukhu lotchuka Mulungu wachete, ilo linati, zingatheke bwanji kukhala Mulungu amene angatsegule nyanja yofira ndi kuyima kudutsa zaka sauzande za mibado ya ndima ndi kuwaona ana ang'ono akudyedwa ndi mikango ndi anthu atapachikidwa pa mitanda ndi kumaphedwa mabwalo ndi zinthu ndipo sanatsegule konse pakamwa pake. Maona, mawu ndi vumbulutso. Tiliku ameneyo pamene tiliku weniweni uja anayamba pachiyambi, iye anamukhumudwitsa Mulungu. Ndipo potsiriza panadzabwera tirigu chonyezimiritsa chenicheni cha Mulungu chimene chinadzanyezimiritsa mawu ake onse mpaka kuti iye anadzakhala mawu. Kenako Mulungu anamupatsa iye mkwatibwi pa Pentekoste, koma mkwatibwi ameneyo anagwera munthaka kudutsa mu mibado ya ndima chimodzimodzi monga momwe tirigu weniweni anachitira. Iye anagwera mkati. Ndipo ndi chifukwa chiyani iye sanatake-take? Chifukwa iye anali atabisidwa pansi mnthaka. Iye ankayenera kuti avunde asanabweretse moyo. Koma pamenepo panadzabwera wansembe wang'ono nthawi ina dzina lake Martin Luther. Ndipo iye anatulutsa mawu amodzi achoonadi, wolungama adzakhala moyo mwachikhulupiriro. Pamenepo panadzabwera tsamba, kenako tsamba lina linatsatira Zwingiri. Ndipo kenako panadzabwera Calvin ndi Knox mpaka pansi. Chinthu choyamba inu mukudziwa, iye anasintha tsamba lake, iye analowa mungayayi. Tsopano zimenezo zinkaoneka pang'ono pokha monga iye, komabe sizinali kwenikweni chinthu chimene chinapita pansi. Apo panadza Wesley motsatira. Kuchokera mwa Wesley panadzabwera mpingo wa Methodist. Kuchokera ku mpingo wa Methodist kunadzabwera a Nazareni, United Brethren, ena otero. Iyo inachita chiyani? Iyo inagweranso mbuyo ndipo inabereka. Zinkaoneka ngati njere yeniyeni ya tirigu tsopano. Pentekoste. Sobano tamuonani Yesu mu Mateyu 24:24. Mutsiku lotsiriza mizimu iwiri idzakhala yofanana kwambiri, mpaka iyo ikanadzanyenga osankhidwa omwe ngati kukanakhala kotheka. Sobano pamene njere ya tirigu imeneyo inadzatulukira, woli machitigu aliyense amadziwa kuti iye amaoneka ngati njere ya ngwiro ya tirigu. Koma inu mukhale pansi ndipo muyigwire iyo mdzanja lanu, muyitsegule iyo. Mulibemo tirigu mkati mwake ndi mankhusu. Koma mbuyo kumbuyo kwenikweni pansi pa galasi lowunikira mukhoza kuona mphukira yaing'ono amenepo pakubwera njereyo. Ndipo kenako mankhusu amenewo ndiwoti achite chiyani? Ndiwoti ayiteteze njereyo. Dzuwa lotentha likhoza kuyipha iyo. Iwo amayiteteza njereyo kufikira njereyo itakhwima. Ndipo kenako njereyo ikakhwima, mankhusuwo amachoka kwa iyo. Koma kodi inu munazindikira njere imeneyo ndiye imene inabwerapoyo? Imayenera kukhala mtundu omwewo wa njere imene inalowa munthaka. Chitatha chitsitsimutso cha Luther kunadzabwera bungwe. Chitatha chitsitsimutso cha Wesley kunadzabwera bungwe. Anachoka Alexander Smith, John Alexander Campbell, John Smith, onse aiwo kunadzabwera bungwe. Idatha Pentecoste kutsika pansi monga chinthu chenicheni, koma kunadzabwera bungwe. Ilo linachita chiyani? Linatsikotsapo. Ife takhalapo nazo zaka 15 za chitsitsimutso, sikinadziwikepo konse mu mbiri yakale yonse. Ndipo penyani, mu zaka 15 izi za chitsitsimutso, icho chasesa kuzungulira dziko, ndipo palibe bungwe limodzi limene lamangidwa kuchokera mwa icho. Icho chinali kuti, icho chinayambitsa mvula ya masika, icho chinafa muchake pomwepo, icho chinafa. Sipanakhale kwa bungwe lotsatira ichi. Bwanji, njera yokha sipangakhalenso zina. Ndipo mankhusu tsopano akukungunukapo, palibe mgwirizano, palibe amene akukufunani inu. Chifukwa chiyani icho chikuyenera kukhala chimenecho? Chifukwa chiyani mpingo umenewo unayikita pamenepo kuti udzathandizire icho kumene ndani adzagwirizane nacho? Ndi Baptist uti kapena wa Chipresbyteria kapena mwachirutera amene akanathandizira kampeni ya machiritso a uzimu. Tsopano pamene choonadi chibwera chimachitika ndi chiyani? Osati mankhusu, koma moyo umatuluka kuchoka mu mankhusu pita mpaka mu njere. Moyo weniweni woona bungwe limayima pamenepo limafa monga momwe limachitira mu mbado uliwonse. Ndikuchitanso chimodzimodzi. Inu munatuluka mu zimenezo zaka 50 zapitazo, ndipo mabwereranso mmenemo kachiwiri. Koma moyo weniweni umatsatira njere. Ife tili pa nthawi yotsiriza abale.
What did it pull away for? So that it would bring
Kodi iwo anachokeranji ndi zikabaretse njereyo pamaso pa mwana kuti akakhwimitse njereyo kukukhwima kwa golide kwa mbuye. Chifukwa chiyani iwo achokapo kuchitira kuti zikayambitse kugwedeka kwa mtima misonzi kuti sakukhala pamaso pa GCDUWR koma MWRNR kuti ikakhwimitsidwe uthenga wa thunthu woona kuti akaonetsere chilichonse chimene Yesu Khristu analonjeza mu Baibulo. Akuuka thupi lero pakati pa anthu ndipo sipadzakhalanso mabungwe. Iwo akupita mpaka ku Laodikaya olemera. Kodi bungwe lachita bwino ndi chiyani? Miliyoni amadola ndi mamiliyoni a miyoyo. Ndipo kodi mbusayo anachokera kuti ndi adzawawombole abale ake ku msinga? Ine sindikudziwa. Mulungu mukhale nafe, tithandizeni ife, werengeni mawu, fufuzani malemba mwaiwowo ife timaganiza kuti tili ndi moyo wamuyaya, ndipo iwo ndi amene amachitira umboni zachoonadi. Mwaona, Mulungu anayika mawu ake ku mbado uliwonse, mbado uno nthawi zonse. Kodi Yesu ananena chiyani pamene iye anabwera? Iye anati kwa anthu amenewo, onyenga inu, inu mumayeretsa makoma ndi kumapanga manda a aneneri, ndipo makolo anu anawayika iwo mmenemo. Ndipo inu ndi ana a makolo anu, ndipo ntchito zimene iwo ankachita inunso muzichita. Izo zimakhalabe chimodzimodzi abale anga. Koma pamene Yesu adzabwera tsiku lina mʼbusa wamkulu wa nkhosa kuyambira Pentekoste kudzera mwa Luther kudutsa mibado yonse, amene akulandira kuwala pamene iko kumabwera kudutsa mwa zonyamulira osati kuvomereza chonyamulacho, anavomereza kuwala, mwaona, anatuluka. Iye adzabwera kudzawombola. Nokondwa kuti ndikudziwa kuti iye akubweranso. Oh, kodi inu mudzawerengedwa ndi gulu lake? Kodi inu mudzawerengedwa? Pali njira imodzi yokha yochitira izo, osati mwa kujoina mpingo, koma pobadwira mwa iye. Ndipo onse amene Atate andipatse ine adzabwera kwa inu, ndipo palibe munthu angabwere pokhapokha Atate anga atamuyitana. Maona, ndizo zonse zimene zilipo kwa izo. Alandireni iwo, iye ndiyo mphatso ya Krismasi yokhayo imene ndimayidziwa. Ndi mphatso ya Mulungu imene iye anayipereka kwa dziko lapansi, mwana wake wobadwa yekhayekhayo. Ndipo iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Mawu, mukuona, mukhulupirireni iye mutsiku lino. Chidzalo cha Baibulo. Amene zinsinsi 7 zimenezo kubwerera kudutsa mibado 7 ya mpingo imeneyo, panali zinsinsi 7 zobisika. Ine ndikulemba buku la izo. Ndipo wa theology wankulu anati kwa ine, osati kale kwambiri, anati, Brother Branham, mukuona momwe Satana amayeserera kuti akuchotsepo iwe pa njira? Iye anati, Brother Branham, inu mukudziwa chiyani? Ine ndikukhulupirira kuti Ambuye aulula kwa inu choti tichite chotsatira. Ndiku chidzakhala chinsinsi china chachikulu chimene chabisidwa pansi pa zitsindikizo 7. Ine ndinati, ayi, sichoncho mbale. Iye anati, icho chidzakhala china chaka chimene sikinalembedwe nkomwe ngakhale mu mawu. Ine ndinati, ayi, iwe ukuiwala. Aliyense amene adzongezera mawu amodzi kapena kuchotsa mawu amodzi, maona, iwo ali kale mmenemo. Koma okonzanso analephera kuwaona iwo. Iwo sanakhale moyo motalika mokwanira kuti awaone iwo. Ndipo mibado inatha tsopano, ife tili komwe kuno ku Laodikaya. Ndipo kumbukirani, mʼbado wa Laodikaya, iye anali kunja kwa mpingo, akugogoda, akuyesera kuti abwerere mkati. Eva anali atamutulutsa Adamu wake kunja. Mulungu tithandizeni ife, mutilole ife tipite kudutsa msasa kuti tikamupeze iye. Tiyeni tikazunzike kunja kwa zipata ndi iye. Tiyeni tipite kwa iye mu imfa yake, mukuyikidwa mʼmanda kwake ndi muchukitsiro chake, pakuti iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Tiyeni tiyimbe nyimbo imodzi tisanachoke, kodi inu mutero? Ine ndimkonda iye. Kodi mungatipatsepo yambira mlongo? Ndi angati amayidziwa nyimbo yakaleyo? Ine ngati inu munakhalapo mu misonkhano, ine ndimayikonda iyo. Tsopano tiyeni tingotseka maso athu taganizani za Yehova. Palibe amene anali woyenera, palibe amene akanatha kuchita izo koma iye. Ndipo iye anabwera pamenepo, ndipo anadzakhala mwana wang'ono, iye anadzakhala wachinyamata, iye anadzakhala kalipentala, munthu wogwira ntchito, iye anadzakhala mwana wankhosa, iye anadzakhala nsembe, iye anauka mwachigonjetso Yehova. Ndipo monga Mose anatulutsa dzanja lake kulichotsa mchifuwa mwake kuchoka pa mtima pake, Mulungu anachotsa dzanja lake muchifuwa mwake chinsisi chake mwana wake amene anakanthidwa ndi matenda a tchimo osachiritsika. Ndipo adalikanso iro mchifuwa kachiwiri, ndikulichotsa iro, ndikulitambasulira iro kwa inu ndi ine Yesu Khristu yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Yang'anani pa iye tsopano. Ndiyangati akudziwa kuti ankayenera kukhala mbusa, nenani ameni. Akuyenera, chifukwa chiyani mbusa, zinkayenera kutero. Tsopano pamene ife tikuyimbanso ndime iyi mobwereza, fikirani pa tebulo, pali a Methodist, Baptist, Lutheran, Presbyteria, Katolika ndi onse akhala muno sikuno. Gwiranani chanza, ndikuti muyenda njira mzanga, ndine wokondwa kwambiri kukhala pano ndi inu sikuno. Nenani china chake kwa iwo, nenani Mulungu akudalitse iwe, pamene tikugwirana chanza wina ndi nzake tsopano, pamene ife tikuyimba iyo kenanso tsopano. Sobano tiyeni titsege maso athu, ndipo tikweze manja athu, ndipo timuimbire iye. Tsopano Mulungu wopanda maonekedwe, chotero tiyeni tiweramitse mitu yathu ndipo tiyng'ung'udze iyo tsopano. Monga ana ang'ono, ndinu ana Mulungu, musang'ane pa chimene dziko lingaganize kukupembedza tsopano, kumupembedza Khristu. Ingoweramitsa nemiti yanu ndi kuing'ung'udza iyo. Kodi inu simukumverera ngati mwakhulidwa yense? Basi ngati china chake changochotsa kukayikira konse ndi chidziko kutali ndi inu, mukumverera chomwecho, kwezani mwamba manja anu. Ndikungomverera kuti ndakhulidwa, ine ndikumverera mosiyana. Ine ndikumverera ngati kuti ndakhala ndikudya kuchokera mmanja mwake. Ine ndi monga mbale pano anachitira umboni chakudya, chakudya cha mbusa, chakudya cha nkhosa, amenewo ndi mawu. Nkhosa za Mulungu zimadya chakudya chake. Munthu sadzakhala moyo ndi mkate okha, koma ndi mawu aliwonse otuluka kuchokera mkamwa mwa Mulungu. Ndipo ili ndi amenewo, Baibulo. Ife timadya mawu aliwonse, wosati mawu ena okha, koma mawu aliwonse amene atuluka. Oh, kodi izo sizikukupangani inu kumukonda iye, kuganiza kuti tsopano tili ndi moyo wamuyaya, osati tidzakhala nawo. Tsopano ndife ana a Mulungu. Osali tidzakhala tsopano. Ndipo takhala pamodzi malo a mmwamba mwamba mwa Khristu Yesu. ndipo televizioni yaikulu imene imalengeza kuti pali funde limene limapangitsa anthu munthu amene amayenda mozungulira dziko lapansi wodziwika ndi ndikanema ya televizioni mawu akulu a Mulungu ndi mzimu wa Mulungu ukutenga mawu a Mulungu kunyezimiritsa Yesu Khristu malo a mwambamwamba kwa nkhosa zake kuti Iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Ndiye wodabwitsa, wodabwitsa. Mulungu akudalitseni inu.
Now let us stand just a moment.
Tsopano tiyeni ife tiime kwa mphindi chabe kuti muli ndi wina wake woti apereke mdalitso. Tsopano kumbukirani pa Christmas muzipembedza Ambuye Yesu, muzimupembedza Iye mu mphamvu ya chiukitsiro chake. Ndipo ngati ndingakhale wokondeledwa kwa inu, inu abusa anu, mpingo wanu, kapena chilichonse, usiku sumakhala wandima kwambiri, mvula simagwa kwambiri, usiku wina palidona wayima pano. Ndinali wotanganidwa kwambiri, ndinatenga wodwala ndi zinthu mpaka panali mayi wa zaka 80 chakuti amene anali atasokonezeka mutu. Ndipo iye anali iye ankaganiza zokhala ndi mwana kapena china chake. Iye anali atasokonezeka mutu ndipo bile kuchokera ku ofesi anandiyimbira ine anati, adati kodi inu mungathe? Ine ndinati sindingathe pakali pano pali anthu ine sinditha basi kuti ndichite zimenezo. Iye anati, adati kodi mungapite kukapemphera? Ine ndiwawuza iwo kuti mukupemphera. Ine ndinati inde. Ndipo pa nthawi yomweyo iye anakhalanso bwinobwino. Iye anagona tulo, anadzuka ali bwinobwino, anadya chakudya cha madzulo, nkhuku ya thunthu, akuganiza bwinobwino. Munthuyo anayima pano akuchitira umboni za izo mphindi zingapo zapitazo. Mʼbale Mark, ine ndinamuona iye kuno kanthawi kapitako pena pake mutchalichi. Iye ali pano mmodzi wa azibusa, mʼbusa wakuno. Mʼbale wokondedwa kwambiri, ndipo nthawi zonse ndimamukonda mʼbale Mark kuchokera pamene ndinayamba poyamba mu utumiki. Ndipo kenako ndinadzakumana naye. Ndipo ine ndinali kutali uko mu British Columbia. Ndipo kuti ndingokuonetsani momwe Mulungu angagwiritsire ntchito zonse molondola. Ine ndinali nditakwera kale pa kavalo. Ndipo ndinkabwerera ku chipululu kumene ndinatsogolera gulu lonse la amwenye kwa Mulungu. Ndipo onse anali atatembenuzidwa. Ndipo anali atamulandira Yesu. Ndipo mwa uneneri umene unamuuza mnyamata wa ku India amene anataya bulu wake zaka ziwiri zapitazo. Ndinamuza iye kumene angakampeze iye momwe kudzakhale kutalikira kwake ndi kumene buluyo adzakhale atayima. Amayi ake akufa ndi matenda a mtima, iye anachiritsidwa ndi kupulumutsidwa. Ndipo mnyamata uyu akungobwera ndipo nkuziona izo ndipo podziwa kuti iye kavalo wake anapezeka ndendende momwe iye anauzidwira ndi chilichonse. Palibe mawu amodzi amene Ambuye anayankhulapo ndi mufunsali yense wa inu kodi iye inu munayamba mwamumvapo iye akunena chilichonse chimene iye anandiwuzapo ine kuti ndikuwuzeni inu? Koma chimene chinadzachitika ndendende basi ngati ukonkulondola ninani ameni. Mugona, mugona, ndendende izo sizinalephere pokonse nthawi imodzi. Ndipo mʼbale Mark anali atagona ali pafupi kufa ndipo zinachitika kuti mkazi wake namuyimbira bire mkazi wa mwana wanga. Ndipo anamuuza anafunsa kumene ine ndinali Yona wang'ono wokondeka uja mkazi wake. Ndipo iye ndipo mpongozi wanga anati iye ali kumpoto kwa British Columbia pa ulendo wokasaka. Ndipo mawa umenewo mwanjira ina ine sindikanatha kukwera kavaloyo kuti ndizipita. Ndiyeno bile anati ndikukhulupirira kuti ndiyimbenso ku nyumba kamodzinso. Ndipo iye anapita kokayimbirako. Ndipo apa iwo anabwera kuthamanga pamene wachimwenye wang'onoyo anayima pamenepo wang'onoyo amene anali ndi bulu. Ndipo anati mʼbale Mark wagona pafupi kufa ndipo akukuitanani inu. Ndipo ndinawuyamba ndinapita mtchire ndipo ndinakagwada pansi. Ine ndinati wokondedwa Mulungu komwe kumunsi mayilosi 3,000 kutsidya kwa dzikoli dziko la dzuwa la Arizona ku Tucson uli mʼbale wanga ndipo wagona ali pafupi kufa kodi mungamuthandize iye? China chake chinangoyankhula kwa ine zonse zili bwino. Ndipo pamene ine ndinafika kwa mʼbale Mark tsiku lina kuti ndiyankhule ndi iye ndipo ine ndinamufunsa iye. Zinachitika ola lanji. Iro linali ndendende ola lomwero limene ife tinapita kukapemphera. Oh, iye kodi iye sodabwitsa. Yali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Ndine wogondwa kudziwa kuti ndimakhala mukupezeka kwa mfumu. Tiyeni ife tiweramitse mitu yathu tsopano ndipo mbale wa ng'ono wofunika ali pano. Mbale wa missionary, mzanga wa ine, membala wa Assemblies of God, mbale wa ng'ono wofunika pano. Ndima mutchula iye Krichi. Iye anayankhula zinthu zabwino chotere. Mbale Krich, ine ndima kucha iwe chomwecho. Ine sindi kudziwa choti ndinene. Ndiwe mbale wanga kumansu wanchito nzanga, mutisa utso za Yesu Kristu, mutsi kurotsiri za lino. Mulungu akudalitse iwe, ndipo ine ndikuganiza mbale Tony anena kuti, iwe ubalalitsa nsonkhano pa nthawi ino, pamene ife tikuweramitsa mitu yathu. Chabwino, bwera.